Sanibona bangane ngiyajabula ukuba lapha kuloku kusa nokwazi ukunibona nonke niphumile. Sikhula ukuthi inkosi inathi namhlanje kusinika ithunzana elithize ukuthi akuze kushisa kangako ethabenakele mayelana nenkonzo yasekuseni. Futhi manje singiyakholwa ngabe bakhona abantwana, ngabe abantwana sebekhishiwe baya emaklasini abo mfowethu Nevena. Ngibona abanye abafu abancane angazi nje noma sebewakhiphile yini amakasi babuyela kwezinye izindawo zabo bangena endlini yabo kaSonto Sikole. Manje ngikhulekeleni nginesinqumo esikhulu ebengifanele ngisenze izolo ebusuku futhi ngifanele ngisenze namhlanje futhi ibandla alikhuleke. Nginomhlangano ozolandela ukhona impela emgqeni weKhethini lensimbi eJalimane, ngakho kuyathinta kancane futhi ngikhulekeleni. Futhi ngakho kunjalo singaqala khona manje kuleso stadium esikhulu sekhilikithi eJalimane uHitler asenzayo ngaphambi nje kwempi. Indawo enhle enkulu ihlala abantu abayizinkulungwane ezingamashumi ayisishiyagalombili futhi singaba naso ubusuku obulishumi ngqo. Futhi ngakho September ukuqala phakathi lapho khona manje bese ke siwelela ela sale Lorraine eFulansi elandela bese kuba seBerlin ngibuye ngiqonde iBerlin phakathi kwalokho neFulansi. Bese siyabuya ke inkosi Vuma enkunguthelene eChicago iqala ngiyacabanga zinhlanu zisithupha zisikhombisa zisishagalombili nangomhlazi sishagalulunye ingcenye yami eChicago yenkunguthela ebandleni laseSwidi. Futhi ke bangumnumzane Boze abanye benu abavela ngaseChicago banengqungquthela ebizoba khona kule ezayo iqala lulunye kuAugust noma lulunye kuSeptember ikhona eSweden. Futhi ngijabula kakhulu ukwazi ukuthi ukungivotela kwabo ukuba ngiwele futhi bekungokwezwe lonke futhi ngekhulu ekhulwini. Ngijabule kakhulu ngalokho kodwa kuphakathi kokuthi ngiye lapho noma ezansi lapha manje. Kulekelani ukuthi inkosi izongiholela nje ngqo endaweni lapho imiphefumulo eminingi izosindiswa khona futhi okuhle kunakho konke kuzokwenzelwa umbuso kaNkulunkulu. Manje banengqungquthela enhla lapho nabo eSwidi futhi uthe siyoba namashumi amabili nanhlanu abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu nanhlanu zisuka nje engqungqutheleni futhi abaningi babo abantu abangasindisiwe. Bese ke kuba sezantsi lapha eJalimane awubane stadium esihlala izinkulungwane ezingamashumi ayisiyagalombili. Kusobala thina eSwitzerland lapho esisanda kusuka khona saba nomhlangano omangalisayo lapho futhi abaningi benu mhlawumbe abakaze bezwe namanje. Inkosi yasibusa kakhulu saba nezinkulungwane ezingamashumi amahlanu ezaphendukayo ngobusuku obuhlanu eZurich eSwitzerland. Futhi ngakho umfowethu Jack Schuller abaningi benu bayamazi uyiMethodist omdala umfana kaBob Schuller. BaseBelfast manje futhi bathi nje bayayigumbuqela indawo lapho ngevangeli futhi ukhulu ngisho ukwedlula lokho uBilly Graham abe enakho emhlanganweni wakhe. UJack uyinsizwa enhle kabi, ugcwele intshisekelo nothando futhi uqotho kakhulu nje kukho ngize ngikholwa ukuthi uyinceku enkulu yenkosi futhi mkhulekeleni umfowethu Shula. Futhi kwakungu-Jack Schuller no-Jack MacArthur futhi ukanye naye umfowethu Jack MacArthur ungumshumayeli omkhulu naye. Futhi lapho banamadoda ebandla athi kuyimvuselelo enkulu kunazo zonke eseyake yashaya i-Ireland. Ngakho kakhulu sihambani niye emkhulekweni insuku zonke ngenxa yalawo madoda. Bobabili bayizinsizwa ngaphansi lapha emashumini amane ngiqagele noma ngaphansi imindeni nokunjalo futhi abalungile abashumayeli bevangeli abaqinile futhi siyabathanda. Futhi manje ngikhulekela ukuthi ningangikhohlwa ukuthi futhi uNkulunkulu uzongivumela ngenze isinqumo esifanele khona manje. Khona izikhathi lapho ongazi khona ukuthi ufanele ubheke ngaphi, senake nangena ezindaweni ezinjalo na? Ngikholwa ukuthi uPawulu wake wangena endaweni enjalo ngesinye isikhathi akazange nakwakuphakathi kwemingcingo emibili. Futhi ngenkathi ewela ngani wabona ingelosi embonweni eyamtshela ukuthi welela eMakedonia. Ngakho inkosi isenayo ingelosi yayo ayinayo na uma nje ngingazithoba enhliziyweni yami ngakho njengoba wayenjalo uPawulu. Futhi manje kulobusuku ukhumbulane izinkonzo zevangeli lapha eTabernakele wonke umuntu aphume. Nina nizungezele uyizwili ngizokhuluma ebandleni lomnyango ovuliweyo kulobusuku amahorathi awabe mabili ligamenxe elesikhombisa kuze kugamanxe lesishiyagalolunye kwamfowethu Cobbs. Bengizoza kabili lapha futhi ke uyindoda ekahle kakhulu futhi uthumele. Futhi umfowethu Cobbs uyindoda ehloniphekile enhle kakhulu. Umfowethu Nina ngineqiniso nimejwayele umfowethu omuhle kakhulu futhi nje bekungaba nzima ukumenzela phansi kanjalo khulekani phezu kwezinto zonke khulekani futhi nikhulekele ukuthi uNkulunkulu uzosipha isinqumo esifanele kuba sisenze. Manje ngaphambi kokuba siqale umlayezo wevangeli sinokusa esikubekele ukubusisa abantwana abancane. Futhi nginomufo omncane lapha ozobusiswa naye enkosini. Manje isikhathi eziningi emabandleni amaningi. Nizwa kahle emuva lena uma nizwa kulungile na? Lezi zishayisa moya lapha ngivele nje awukwazi ukuzizwa cha lokho kulungile. Ngisaba ukuthi ngizobhubha ngaphandle kwaso. Ngakho abantwana abancane ngezinye izikhathi babafafaze ebandleni uma bese izinganyana ezincanyana. Futhi kusobala lokho kuvela ebandleni likatolika ngokwenza amaKristu abantwana abancane noma ukubabhaphathiza lapho bebabizwa ngenkathi besengabafo abancane nje. Ibandla lamaMethodist laphuma nakho okumbhaphathizi wezingane ezisancela ibele namaningi futhi ngicabanga ukuthi namanye amaningana. Ngicabanga ukuthi yilowo mehluko phakathi kweNazaretha neMethodist emfashini endala. Kwakungumbhaphathizi wezingane ezisancela ibele bese kuba ukuqembuka okuncane nokunjalo. Kodwa noma kungayiphi indlela akukwenzi angicabangi ukuthi kunendaba kakhulu kangako ngoba empeleni ngicabanga ukuthi iCalvary iqeda konke khona lapha kukho konke okwakho ngoba uJesu wafa lapho ukusindisa abantwana abancane futhi wasindisa izwe. Futhi umntwana omncane akunandaba ukuthi hloboluni lomzalo okunalo ukuthi uyisoni singakanani lokho bekungenze imehluko ngokuba igazi lika Jesu Kristu liyamhlanza niyabo futhi leli yiwundu likaNkulunkulu elisusa isono sezo. Leyo ngane ayikwazi kuphenduka ayazi ukuthi kuphenduka kanjani akunazizathu zokuba lapha ngesingakho kungeke kwakutshela ukuthi kungani kulapha. Kodwa uNkulunkulu wakuthumela lapha negazi lika Jesu Kristu liyakuhlanza ngawo lowo mzuzwana okufika ngawo ezweni. Futhi kuba kanjalo kuze kube sebangeni lokuthi kuziphendulele khona ke sekuyakwazi okuhle nokubi bese kuthi okukwenzayo sekufanele kuphenduke ngalokho okukwaziyo ukuthi kwenze okubi kunjalo. Ngakho amanye awo ayabafafaza futhi acabanga ukuthi abaye ezulwini. Futhi kukhona ukufundisa ukuthi uma ingane izalwa abazali abanomongcwele awu ingane iyoya ezulwini kodwa uma kungenjalo ayikho ndawo ingane nje ayikho ndawo lokho ukweduka uqobo. Wenza mehluko omunye ukuthi abazali abanomoya ongcwele na konke kuyisifiso socansi nengane izalwa ngendlela efanayo. Ngakho konke kuzalela esonweni kwazalwa ebubini kwafika ezweni kukhuluma amanga lokho amagama angokumbhalo akho. Ngakho khona ke igazi lika Jesu Kristu lihlanza futhi lenze ukubuyisana kwalowo mntwana uma kufile ngokuphelele uyohamba aqonde ebukhoneni bukaNkulunkulu uma kwazalwa ngabazali abayizona ezinkulu kunazo zonke izweni kuze kube yibanga lokuziphendulela lapho osekwazi khona okuhle nokulo. Bese kuthi ke okukwenzayo kusukela lapho kufanele kuthethelelwe ngenxa yalokho kufanele kuzicelele ukuphenduka kwakho kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke. Kodwa ngenkathi kuseyingane manje indlela esizama ukulandela ngayo lapha eTabernakele yona ndawo kuphela ezweni engiya kuyo ngishumayela imfundiso kulapha eTabernakele ngoba leli yibandla lethu. Futhi sishumayela imfundiso lapho ukugcina abantu bemi emqeni. Amanye amadoda emabandleni awo ashumayela noma yini ayikholwayo futhi angabafowethu futhi singehluka kancanyana kodwa siselokhu singabafowethu nje ngokufanayo. Futhi kodwa lapha eTabernakele sifundisa lokho esicabanga ukuthi kuyimfundiso yangokumbhalo. Futhi phakathi lapho sibona lokho okokubusiswa kwabantwana esikubiza ngokubusiswa. Okuyisona sikhathi kuphela eBhayibhelini esingathola ngaso noma lapho khona eTestamenteni elisha lapho khona abantwana abancane kwakwenziwa khona ukuthize noma uKristu ake enza okuthize kukho emgubweni kwakungukuthi wabakhona wabeka izandla zakhe phezu kwabo wasebabusisa wayesethi vumelani abantwana beze kimi ningabe nqabeli ngokombuso kaNkulunkulu ungowabanjalo.
Now, we are left as we understand.
Manje sishiwa njengoba siqonda nokuba siqhube umsebenzi afikela ukufeza. Ukufa kwakhe eCalvary wayenathi futhi wasuka uvela kuNkulunkulu wangena ezweni wabuya evela kuNkulunkulu noma evela ezweni wangena kuNkulunkulu futhi wabuya futhi esesimweni sikaMoya ongcwele futhi unathi ukithi kuze kube sekupheleni kwezwe eqhubeka ebandleni lakhe nomsebenzi ofanayo awenzayo ngenkathi selapha emhlabeni. Futhi ngalokho sithatha abantwana bethu omunye kuya komunye kubefundisi futhi bayabakhulekela babeke izandla zabo phezu kwabo futhi babanikele uNkulunkulu. Umgubho omncane nje ukusho ukuthi siyakuthakasela inkosi esenzele khona nabantwana abancane. Manje uma ingane yakho ifafaziwe noma ngabe kungandlelani ebandleni lakho cabanga asisho nokukodwa okuphambene nalokho kulungile. Kodwa ngokumbhalo sithola indawo eyodwa kuphela yilapho uJesu ababusisa khona qobo lwakhe. Lokho ngizokufunda inkosi Thanda ezwini lapha. Sithola kuLuka ongcwele ngikholwa ukuthi isahluko seshumi futhi siqale ngevesi leshumi nantathu. Khona baletha kuye abantwana ukuba abaphathe kepha abafundi bakhe babakhuza ababalethayo. Kodwa uJesu ekubona wathi kuthela wathi kubo, vumelana abantwana beze kimi ningabenqabeli ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo. Qinisile ngithi kini yilowo nalowo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana kasoze angena kuwo. Wabagona babusisa futhi ebeka izandla phezu kwabo. Lokho kuyathandeka na? Wathi, manje vumelana abantwana beze kimi, musani kubenqabela ngokuba abanjalo onjengalowo mntwana ngumbuso kaNkulunkulu wabagona babusisa. Manje besingathanda kanjani ukukusa kuba nje besingaba noJesu ehlezi engumuntu lapha emsamo sithi Nkosi, ungangibusisela umntanami na? Oh, okungaka okwamehlo ethu obuntu nezinhliziyo zethu zilangazelela ukubona lokho. Kodwa ukhona lapha empeleni ngokuba usinika umyalo ukuba sikwenze futhi njengoba senzile ukwazisa kanjalo. Semukela labo abathumileyo, semukela lowo amthumileyo niyabo ngakho ukhona lapha kulokhu kusa. Futhi uma udade wethu Gethi ezokhuphukela opiyaneni futhi adlale iculo lethu lidala esasivamise kulicula kudala leli, bangeniseni lethani abancane kuJesu. Ngikholwa ukuthi lisencwadini lapho ndawo ndawo, anginaqiniso lethani abancane kuJesu. Futhi uma unengane, ingane encane engakabusiswa futhi ufuna ukuyibusisa kulokhu kusa, ngani sizojabula ukwenza? Futhi ngabe bakhona befundisi endlini abashumayeli abangathanda nje ukwenyuka futhi bame kanye nathi lapha sisanikela labantwana enkosini na sizojabula ukuba nani njengoba niza. Ulungile, ngabe lisencwadini lapho na uyalithola mfowethu Neville na alikho lapho? Ulungile, bangako laziyo bangeniseni na? Kulungile, asilicule manje wonke umuntu kanye kanye omama besaletha izingane zabo. Kulungile, kulungile.
Bangensen baphume masimine sono. Bangensen leta nabazulayo kuJesu. Bangensen baphume masimine sono. Bangensen leta nabancane kuJesu.
Sizoke sikhothamisa amakhanda ethu isikhashana. Baba wethu wasezulwini, abami bezungeze ialtari kulokhu kusa, kumi omama nobaba bebambe izizukulwane zabo ezincane ngezingalo zabo, wena ubaphe zona ngomusa. Babonga kakhulu ngazo Nkosi, futhi bazikhuphulela lapha ealtari kulokhu kusa endlini kaNkulunkulu ukuzibusisa, banikela izimpilo zazo kuwe. uphile wena futhi siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzozondla futhi uzibusise ngayinye yazo zihole futhi sengathi izingelo seziqaphayo zikaNkulunkulu zingalinda ilowo nalowo ziphe izimpilo ezinde zokujabula nokuthokoza sengathi zingakhula zibe ngabesilisa nabesifazane baNkulunkulu bakusasa uma likhona kusasa uNkulunkulu sikhulekela ukuthi uzokhulisa abashumayeli nabaprofeti nabafundisi kuleli qembu lezingane elizungeze i-altari lokhu kusa. Futhi lapho sesigugile futhi singasakwazi ukuqhubekela phambili, ukhona uzofanele asise kwizindawo ngezindawo sengathi singakwazi ukuma futhi sizwe ivangeli lishunyayelwa yilaba olapha namhlanje siphe khona Nkosi. Uthi ngelinye ilanga lenkazimulo uma sekwedlule konke izimpilo zethu seziphelile nababazali abazungeze i-altare sengathi singaba njengoJakobe wasendulo lapho ebusisa bonke abantwana bakhe futhi wabatshela ukuthi isiphetho sabo siyoba yini osukwini lokugcina. Waseke bheka phezulu wathi niyazi ngizobuthana nabantu bakithi futhi ngelinye ilanga lenkazimulo yena nazo zonke izizukulwane zakhe ukuba zibuthane ndawonye ezweni elihle kakhulu. Umangalisa uBhalamathi ukuphela kwami makube njengokwakhe. uNkulunkulu ngikhulekela ukuthi uzopha lezi zibusiso phezu kwabazali. Futhi manje njengoba siyobeka izandla zethu phezu kwabo esimangalisa kangaka pho nokuthi ukwenze ngokuthobeka okungaka Nkosi ukuthi thina bantu balomhlaba siyoba nenhlanhla yokubusisa abantwana abancane egameni lakho sazi lokho ukuthi esikucelayo siphiwa khona. Njengoba sesiyobabusisa singathi uJesu umuntu ongabonwa konke lo onamandla onke ame eduze futhi abusise umntwana ngamunye lapho sibeka izandla zethu phezu kwabo futhi sibanikela kuye ngokuba sikucela egameni lakhe. Amen. Umfowethu Glenn Funk unabantwana bakhe abathathu abancane ukuba banikelwe enkosini. Awune nelincane ikamelo elidala lengaphambili ezweni lasenyakatho wangethembisa lomntwana. Baba sengathi izibusiso zakho zingahlala phezu kwakhe. Joseph mfana wami ngikunikele kuNkulunkulu futhi sengathi impilo yakho ingaba isibusiso. Sengathi ungaba umprofeti Joseph. Sengathi umusa kaNkulunkulu ungahlala nawe. Sengathi uNkulunkulu kayihlo inkosi uJesu Kristu ngakubusisa njalo enze impilo yakho ibe isibusiso kwabanye egameni likaJesu Kristu ngiyambusisa. Amen. Niyabathanda abantwana abancane na? Okuthize ngabafu abancane ukuthi umama ngamunye efuna kuba umntwana wakhe abusiswe. Manje leyo ndlela ubaba wethu wasezulwini ayiyo kithina badala kulokhu kusa. Ufuna thina ngamunye sibusiswe. Usethula phambi kwento ethize nje asikhangeze khona njengokuthi nakho ngifuna ubusiswe mntanami. Akamangalisi na ngakho singamthakasela ubaba wasezulwini onomusa kanjalo. Manje ezibusisweni zezingane ezincane niyazi ngangifunda nje lapha embhalweni ngelinye ilanga ndawo ndawo ngapha kwakusethesementeni elidala ukuthi into enkulu ngempela engayithakaselayo ukuyifunda nansi khona lapha. Wayesethu Nathaniyeli kuDavide yenza konke lokho kusenhlizweni yakho ngokuba uNkulunkulu unawe. Niyabo yenza lokho kusenhlizweni yakho. Futhi izikhathi eziningi ngithole lokhu mKristu ongumngane ukuthi ngikhuluma izinto engingazi ukuthi ngingazisho kanjani futhi ngithole ukuthi kuyofezeka okushoyo. Wake kwathiwa uJesu wehla entabeni futhi wabona isihlahla esasingenalutho kuso. Amacembe odwa nje futhi kwakungekho sithelo futhi wathi akungabe kusadla muntu kuwe kusukela manje. Futhi ngosuku olulandelayo edlula abapostoli babona amaqabunga ebonile wathi bheka ukuthi isihlahla sishesha kanjani ukubuna. UJesu wathi kholwani ngoNkulunkulu. Konke nikhulekelayo nenikucelayo kholwani ukuthi nikwamukele nizakuba nakho nanoma yini enishoyo niyakuba nakho enikushoyo. Cabangani ngalokho, oh futhi mhlawumbe namhlanje umoya ongcwele omkhulu kaNkulunkulu emi lapha ealtare wena uthi awu alidingi ukuhlotshiswa alidingi ukuba indawo ethize enkulu elungisiswe kakhulu. UJakobe wake wazimbula itshe wacamela kulo futhi lisaziwa namhlanje njengetshe leqebelingwane noma itshe leqebelingwane. Ukuthi amadoda amakhulu asemhlabeni asaliphatha ahambe nalelotshe ukuba kugcotshelwe amakhosi phezu kwalelitshe itshe elidala nje elejwayelekile elisendle. IBhethele laliyinqwaba yamadwala nje elakanyene futhi liba yindlu kaNkulunkulu indawo yokuhlala. UJakobe wathi akusiyo enye indawo lena yindlu kaNkulunkulu inqwaba nje yamatshe elakanyene. Akuthathi izinto ezinkulu ezilungisiswe kakhulu, kuthatha ubulula nokukholwa ukukholwa yilokho okukuthathayo kwenziwa yilokho. Manje ngokwazi ukuthi isikhathi masinya siyabaleka sizozama ukunganibambi isikhathi eside kakhulu ngokwazi ukuthi kuyashisa nebandla liminyene. Ngakho ngizokhuluma nani imizuzu embalwa nje kulokhu kusa ngendaba encane lapha engahle ngikholwa ukuthi izoba usizo kini. Futhi manje mina ngaphambi kokusuka ekhaya ngibhale phansi izinto ezincane ezintathu noma ezine ngathi ngizolinda ngibone ukuthi inkosi izothi angikhulume ngani uma sengifike ezansi lapha. Ngibhale cishe izinto ezincane ezisithupha phansi lapha izindaba ezincane futhi ngibhale eyodwa ngayifaka ephaketheni lami kanje. Ngacabanga awu uma sengifika epulpit mhlawumbe izongitshela ukuthi angikhulume ngani manje ngikude nje njengoba benginjalo enhla lapho. Ngakho empeleni ngizofunda umbhalo lapha inkosi isisize kuba siwuqonde. Isahluko seshumi nane sikaLuka ongcwele futhi asiqale cishe ngelamashumi amathathu ivesi lamashumi amathathu nanye lesahluko seshumi nane sikaLuka ongcwele. Noma yiphi inkosi eya kwenye inkosi ukuhlaselana nayo engaqali ihlale phansi ihlole kuba inamandla yini ukuhlangabezana ngezinkulungwane eziyishumi naleyo ezayo kuyo ngezinkulungwane ezingamashumi amabili na? Kepha uma ingathi isekude leyo ithuma amanxusa icele okokuthula. Kunjalo-ke yiloo nalowo kini ngifuna nibhekisise. Manje kuqala wathi kungumfanekiso wathi manje kukhona inkosi ezayo futhi inamabutho ayizinkulungwane ezingamashumi amabili futhi le nkosi izohlangabezana nayo futhi yona inamabutho ayizinkulungwane eziyishumi kuphela. Ngakho-ke eyokuqala ihlala phansi futhi ibuze ukuthi ikulungele yini ukuthi ingakwenza yini noma cha. Kulungile, kini ongavalelisi nakho konke anakho angebe ngumfundi wami, niyabo? Manje sengathi inkosi ngenenzele isibusiso sayo kulelizwi, manje sizokhothamisa amakhanda ethu owesikhashana. Baba wethu wasezulwini, nguwe owazi izinto zonke futhi ongabheki ubuso bomuntu, ngokuba uyini umuntu ukuba umnake na? Wenza umuntu futhi unjengembali nje yasendle namhlanje muhle ngomuso uyanqunywa aphoswe ziko abune. Futhi ngikhuleka kuwe Nkulunkulu kuba ube nomusa kithi namhlanje futhi wenze kuba yilona lowo athathe uhla oluqukethe impahla yonke namhlanje. Silapha njengasendlini yokuqondiswa, silapha kuzofunda nokwazi ukuthi sifanele siphile kanjani futhi makuvele ezwini lakho namhlanje Nkulunkulu waphakade. Iningi labantwana bakho libuthene phakathi futhi iningi labo belingabantwana bakho eminyaka kodwa njengokuthi sonke sibuyela endlini kaNkulunkulu ukuba sifunde ukuba sazi futhi mina inceku yakho ngifisa ukwazi kakhulu ngawe futhi ngikhulekela ukuthi uzoletha ukuphefumulela kwevangeli phezu kwethu sonke phezu kwenceku yakho nokuthi ubukhona bakho futhi busiphefumulela kulendlu buzobukhulu kakhulu namhlanje ukuthi sizohamba enhlizweni yethu sifisa ukuba izinceku zakho ezingcono ukuthi kuzoba inzuzo kithi ukuba sibe lapha. uNkulunkulu nomusa siphele izibusiso egameni lika Jesu ndodana yakho amen manje sengathi inkosi ngenezele isibusiso sayo ezweni njengoba sifunda ngifuna ukuthatha itekisi lokhu kusa ukuthi imimoya eyengayo noma izwi kaNkulunkulu na manje kuyindaba ethi kuba yinqaba kodwa ngokuthi isethabenakele futhi ngolwesithathu olwedlule ebusuku ngesonto ledlule ekuseni ngangikhuluma ngejubhile elincane levangeli futhi ngolwesithathu olwedlule ebusuku bengishumayela ngowesifazane weno nomgexo ekhanda lakhe noma walahlekelwa olunye lwezinhlamvu zakhe zemali futhi wayeseshanela indlu futhi ezama ukulithola indoda yakhe ingakafiki futhi sathola ukuthi lo wesifazane waye uhlobo lwesifazane wasempumalanga futhi emele ibandla. Futhi isibopho somshado sasingafakwa emnweni, sasifakwa ekhanda sinezinhlamvu zesiliva esishiyagalo ezisishiyagalo olulunye kuso. Futhi umoya owesifazane eba yisifebe babekhipha olulodwa uhlamvu lwesiliva futhi bebonisa ukuthi wase eyisifebe. Futhi ngakho lona wesifazane wayelahlekelwe olunye lwezinhlamvu engesiso isifebe kodwa indoda yakhe yayikade ingekho futhi wayezama ukushishisa ukuba aluthole lolu hlamvu kuba alubuyisele emgexweni wakhe ngoba uma indoda yakhe isifika yayizokwazi ukuthi ubanjwe ekuphingeni futhi kwakuzosho kubhidlika kwekhaya nokunjalo. Futhi ngawuqondanise nebandla lokho. Imizuzwana embalwa lalahlekelwa inqwaba yezinto ezinkulu futhi sekuyisikhathi sokuba ubaba afike ngakho sifanele sizifunisise. Manje ngokwazi ebandleni futhi ithabanakele lethu futhi ngifuna ukukhuluma ngemimoya eyengayo okuzokwethiwa empeleni ngokuthi ubudimoni. Nizwa kakhulu ngamadimoni alezi zinsuku kodwa nizwa kancane kabi ngokuthi lingaxoshwa kanjani. Sonke sazi kahle kamhlophe ukuthi kukhona odevil kodwa into elandelayo ingukuthi ingaxoshwa kanjani leyo nto. Uthi kukhona sinalo ngomusa kaNkulunkulu ithuba eliningi lokubhekana nalezi zinto ezibizwa ngamadimoni futhi sidibane nawo emsamo nasekuhambeni kwansuku zonke futhi ngani ngithanda ukubheka embhalweni kulokhu kusa futhi ngithole nje ukuthi lezo zinto ziyini. Manje sikusebenzisile enkonzweni yokuphulukisa njalo ngasohlangothini lokuphulukisa. Umhlavuza ithumba isilaze esweni isifo sofuba zonke lezo zinto azizo izinto zemvelo ziyizinto ezingesizo ezemvelo yalomhlaba futhi zingamadimoni. Umbhalo uqinisekisa ngokusobala lokho kodwa lokho amadimoni emzimbeni nezimilela njengomhlavuza unokuphila kuwo futhi ukuphila kwalokho idimoni. Isimilela sesilaze esweni ukwanda kwesifo sofuba nezinye izifo kungamadimoni lokho kusesimweni senyama. Manje kulokhu kusa sizokhuluma ngamadimoni esimweni sikamoya emphefumulweni asemphefumulweni ngokufanayo njengoba esemzimbeni. Futhi sikuphezelekile ukuvuma ukuthi siyawabona emzimbeni wabantu njengemidlavuza nje nezifo ezehlukene esisemzimbeni womuntu. Kona maduze nje ngisho umhlavuza umenyezelwe ukuthi uyisifo esisezingeni lesine ukuthi ukwelinye izinga impela ngubudimoni. Sonke sifo siyisifo esisigaba sesine ukuqala kwaso. Manje kodwa manje umhlavuza emzimbeni noma umhlavuza emphefumulweni idimoni lingangena kwenye yelizindawo. Manje kukhona izikhathi eziningi nabantu abaningi abanemicabango emihle yokuthi futhi abantu abahle abazama izikhathi eziningi ukuphumula phezu kwesayensi encane yezenkolo abanayo noma okuthize abafundiswe khona kusukela esengumntwana futhi basakuthola lokho phansi emzimbeni wabo phansi emphefumulweni wabo ukuthi basenayo into ethize engalungile. Nina abaningi balapha kulokhu kusa akungabazeki noma yikuphi la uthola khona amaKristu ebuthene ndawonye uthola abantu onaleyo mimoya kubo ukuthi aba akufiseki abayifuni bathi oh uma nje ngingayeka ukuqamba amanga uma nje ngingayeka ukukhanunga uma nje ngingayeka lokhu noma lokho manje lokho ngodevil. Futhi manje afika ngesimo senkolo isikhathi esiningi njengalokhu kuyisikole sangesonto kuyisikhathi sokufundisa ngakho ake sibuke lokhu manje afika ngesimo senkolo isikhathi esiningi manje embhalweni kanye kwakukhona indoda igama layo lalinguJehoshafati indoda enkulu indoda ekholwayo futhi wawelela kwenye inkosi eyayiyinkosi yakwa-Israyeli futhi yena uJehoshafati eyinkosi yakwaJuda futhi wehlela ku-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli futhi bazilungiselela ndawonye futhi benza ubambiswano ubabili ukuba balwe enhla eRamoti Gileyadi futhi bakwenza ngaphandle kokuqala ngokukhuleka. Oh, ukuba abantu kuphela bebengaqonda ingakho ngize kulokhu kusa futhi nganicela kuba ningikhumbule njengoba ngiyaphesheya kuzo zonke izinto okhulekani. Omunye wafika ngelinye ilanga wayesethi mfowethu Branham, cabanga ukuthi kuyiphutha kwenza into ethize na? Ngathi buzelani ngakho na, niyabo? Uma kukhona umbuzo engqondweni yakho kuyeke ungakwenzi inhlobo, hlala nalokho nje. Uma uqala kwenza noma yini futhi uma kungumbuzo ukuthi ngabe kulungile noma akulungile yini suka kukho ungangena inhlobo kukho khona ke uyazi ukuthi ulungile. Manje zonke izinto zifanele zinawe ngomkhuleko ukuqala. Funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuyakwenezelwa. Ineqiniso impela kulokhu kusa. Uma besilisa nabesifazane bengafinyelela kuphela endaweni lapho khona umphefumulo wabo, ukucabanga kwabo, simo sabo, kuzophelela emehlweni kaNkulunkulu. Lelo bekuzoba elinye lamabandla anamandla kwedlula onke asakaba khona. Qaphelani nje emizuzwana embalwa enyameni. Manje sinjalo besinjalo izikhathi eziningi besinjalo iminyaka sinalokho esekubiza ngomshini wokuhlola amanga ungawufaka esihlakaleni sakho bawubeke unqume ekhanda labo futhi ungangena lapho futhi uzame ngamandla akho onke ukwenza amanga ezwakale sengathi ayiqiniso futhi wona uyakhomba ukuthi angamanga ngaso sonke isikhathi ngoba umuntu akenze lwanga ukuqamba amanga. Ukamba manga kungokukhohlisayo into enzima into embi ngingaqoka kuba nesidakwa noma ngalophu suku kunomqambi manga yabo umqambi manga futhi umzimba wakho awenzelwa ngokamba manga kunandaba ukuthi uyisoni kangakanani selokhu indoda nayo uwile kaNkulunkulu umuntu oyisoni kubedlula bonke kuleli dolobha namhlanje uNkulunkulu akahlosanga kuba ube yisoni waye kufuna kuba ube indodana noma indodakazi yakhe wenziwe ngesimo sakhe uqobo kodwa isono sikubangele kuba wenze lokho futhi akunandaba ukuthi uzama kakhulu kangakanani ukulingisa nokuzama ukwenza manga bonakale eyiqiniso banethuluzi lesayense elifakazisayo ukuthi kuyiphutha ungalisho ngabo bonke ubuqotho ofuna ngabo kodwa lisawo lokhu likhomba ukuthi amanga ngoba ukhona unembezo omncane phansi esidalweni singumuntu nalowo unembezo omncane uyazi ukuthi yini okuyiqiniso futhi akunandaba ukuthi uthini ngaphandle lapha lowo unembezo omncane uyazi ukuthi amanga futhi kuyokhomba kunembeza omncane. Ngakho-ke uma wesilisa noma wesifazane bengake baze bathola imicabango yabo nobufakazi babo nezimpilo zabo zimi emgqeni ngqo noNkulunkulu. Amen. Uze uthi umgudu kaMoya ongcwele ube munye ngokuphelele noNkulunkulu kungenzekani. Uma wesifazane nowesilisa bengake baze babe semgqeni lapho khona kanye nenkululeko evela izweni yabo nokukholwa kuvela ngaphakathi impela. Abantu abaningi beze altare ukuba bazokhulekelwa banokukholwa kokuhlakanipha. Bayazivuma izono zabo futhi bajoyina ibandla ngokukholwa kokuhlakanipha. Bakukholwa ngengqondo yabo bakukholwa ngoba bakuzwile bakukholwa ngoba bazi ukuthi kuyinqubo mgomo engcono kakhulu. Kodwa lokho akusikho uNkulunkulu akubukayo akabuki khona ukukholwa kokuhlakanipha kwakho. Ubuka phezu kwenhliziyo lapho khona ngaphakathi uNkulunkulu. Futhi uma kuvele enhliziyweni khona ke konke kungenzeka. Ukuvuma kwakho kuhlangana nempilo yakho. Impilo yakho ikhuluma kakhulu njengoba kwenza ukuvuma kwakho. Kodwa uma ukuvuma kwakho kusho into yodwa nempilo yakho iphile okunye kukhona okungalungile ndawo. Lokho kungoba unokukholwa kokuhlakanipha futhi kungesikukholwa kuvele enhliziyweni yakho. Uthi lokho kukukhombisa ukuthi ngaphandle lapha ngukwazi kwaNkulunkulu kodwa ngaphakathi lapha idimoni elingabazayo. Ngiyakholelwa ekuphulukiseni kaNkulunkulu kodwa akusikho kwami niyabo kungaba njalo kodwa angikholwa. Ngiyakutholana ngaphandle uthi yebo ngaphakathi nembeza wakho uthi qha. Leyo nto efanayo yesayense ibingafakazisa ukuthi lokho bekuqinisile kufakazise. Qaphelani ngenkathi lamakhosi engakaqali ukuphuma. Wayefanele abe ngaphambi kokuba uJehoshaphathi aze enze umbimbi no-Ahabi, wayefanele kuqala athi asikhuleke futhi sibone ukuthi intando yenkosi iyini. Nginika umshumayeli, nginika umKristu, nginika unkosikazi wekhaya ongumKristu, nginika umlimi noma isisebenzi sasefeshi esiyobeka uNkulunkulu kuqala kuyo yonke into. Ngizokukhombisa umuntu oyophumelela naphezu kwakho konke udeveli angakubeka phezu kwakhe. Ufuna uNkulunkulu kuqala, sifanele kuqala sibe ne, kodwa abakwenzanga. Bonke babembozwe amafu ngoba wahabe wayenombuso omkhulu egqamile futhi wayenze inqwaba eningi yezinto futhi ekade enabo bonke obukhulu bukhazikhazi, igolide lakhe nesiliva lakhe. Wayekade engenkulu, indoda enempumelelo nokho engakholwa. Futhi lilapho-ke izwe namhlanje, imi lapho-ke iMelika namhlanje, limi lapho-ke amabandla namhlanje. Sakhe amanye amasonto amahle kwedlula onke eselake lakhiwa. Sibe nezinye izifundiso ziphucuzeke kwedlula zonke esesake saba nazo. Sifundise enye isayense yezenkolo edlula zonke nokunjalo. Futhi safunda ukucula njengezingelosi, kepha nokho kukhona ubuthakathaka ndawo ndawo. Kukhona ubuthakathaka ngoba balandele imfundiso yomuntu nemimoya yengayo esikhundleni sokubuyela ezwini kaNkulunkulu. Bazama ukwenza izinto zibe yiphethini efana nezwe. Bazame ukubeka amalambu akhanyayo phezu kwalo njengeHollywood. Lapha ngelinye ilanga ihlelo elidumile isigaba seFull Gospel edolobheni laseKansas noma ngiyaxolisa eDenver enkunkutheleni lakha isonto lesigidi samadola. Kuthi zinkulungwane zezithunywa zenkolo zilinde oshayela abahlanu kulo lelo hlelo ukuba baseyivangeli kubahedeni. Esikudingayo namhlanje ngokuba nomqondo wokuba isithunywa senkolo esithunywe nguNkulunkulu imvuselele ezalwe ngumoya ongcwele esizoba nentshisekelo kaNkulunkulu ukufutela kuyo ngena emenweni ngaleya futhi senze uNkulunkulu okuthize esikhundleni sokwakha amakhulu amasonto amahle futhi bazame ukwedlula elingumakhelwane. Ngingaqala ukukhonza emishini ebishaneliwe noma ebhareni futhi ngibe nenkululeko kamoya ongcwele nothando kaNkulunkulu lushisa ezinhliziyweni kunokuhlala endlini enkulu yesonto enezihlalo zombishophi enkulu kunazo zonke esinayo esweni futhi iminyaniswa izimfundiso zomuntu nemibhedesho. Esikudingayo namhlanje ivuselele eshukumisayo, sibuyele eqinisweni, sibele ezwini kaNkulunkulu futhi. Manje ngenkathi bephumela lapho kuthi kwaba semva kwesikhashana uJehoshaphathi okwathi ukuthi dwe kuye wayesethi nina awu asibuze inkosi ngalokhu. Wathi kulungile, uHabi wakwenza futhi wathumela ezansi futhi wathola ikhulu abashumayeli abangamakhulu amane aqeqeshwe kahle futhi wabakhuphulela lapho wayesethi bonke laba bangabaprofethayo. Futhi ngakho-ke bangena ekuhloleni kwabo umhlola futhi baqala kumemeza futhi bathi yebo yenyuka ngokuthula inkosi nawe. Wasekuthi-ke cishe emva kokuba amakhulu amane esenikeze ufakazi ukuthi bafanele benyuke ngokuthula lokho uJehoshaphathi azi, ngiyakuthola la. Niyabo phansi enhliziyweni yalowo muntu olungileyo. Kukhona okwamtshelayo ukuthi kukhona okwakushaya amanzi ndawo ndawo, kukhona okwangalungile. Wabo wathi manje sinamakhulu amane laba futhi anhliziyonye onke athi hamba inkosi nawe. Kodwa uJehoshaphathi wathi awusenayo omunye no. Wathi awu yini esiyidinga ngomunye emva kokuba sesithole amakhulu amane amadoda afundiswe ukwedlula onke ezweni na, onke athi hamba. Leso oyihlakaniphi, kodwa phansi enhliziyweni kaJehoshaphathi wayazi ukuthi kukhona ongalungile. Manje wathi sisenaye omunye unguMikhaya, kodwa ngiyamzonda. Wathi uhlela njalo esho kuthize okubi futhi aqhume lapho engafanele ukukwenza futhi wehlisa amabandla nakho konke. Wathi ngiyamzonda. Wathi hamba umlande futhi sibone ukuthi uzothini. Uthi lapho uMikhaya enyuka wathi bathi manje buka shono into efanayo neyabo bonke. Wathi kuphela ngiyo nakho. Iyosho kuphela lokho okushiwo nguNkulunkulu. Amen. Akuna ndaba ukuthi umprofeti wakho uthini nokuthi lona uthini nokuthi ibandla lakho lithini nokuthi bathini. Ngiyosho lokho okushiwo nguNkulunkulu. UNkulunkulu ubeke emlonyeni wami futhi ngiyosho lokho akushoyo. Yesikudinga namhlanje abanye futhi oMikhaya abayosho lokho okwashiwo nguNkulunkulu. Qaphelani ngakho bamenyusela labo futhi wathi nginikele lobu busuku. Ngakho ngalowo busuku inkosi yahlangana naye futhi uyabuya ngokuso kulandelayo ngenkathi amakhosi amabili ehleze sangweni wathi yenyuka kodwa wathi ngibone uIsrayeli njengezimvu zihlazekile zingenamelusi. Ngakho lo mshumayeli oyedwa egqoke zonke wenyuka wamshaya emlonyeni wayesethi moya uNkulunkulu wasuka waya ngaphi ngenkathi uphuma kimi na? Wathi uzothola uma usubuya. Yep. Wathi lalela lapha. Wathi sizinceku zikaNkulunkulu. Singamakhulu amane futhi wena wedwa. Kodwa uMikhaya wathi ngizonitshela ukuthi inkathazo yenu ilelephi. Amen. Wathi ngabona umbono. Amen. Wathi futhi ngabona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi. Ngabona ibandla lasezulwini limi limhaqile. Futhi siyazi ukuthi izwi kaNkulunkulu imemezele iziqalekiso phezu kwalowo muntu ngokwendlela enze ngayo. Awukwazi ukubusisa oqalekiswe uNkulunkulu kanjalo nodevela akakwazi ukuqalekiswa okubusiswe uNkulunkulu. Kuludaba lomuntu ngayedwa. Akuna ndaba ukuthi umpofu engakanani noma uyisithutha engakanani, ukuthi awufundile engakanani, ukuthi awufundisiwe engakanani. UNkulunkulu akubusisile kubusisiwe. UNkulunkulu aqalekisile kuqalekisiwe. Yazi kwehlukanisa ukuthi ikuphi okulungile nokuthi ikuphi okungalungile. UMikhaya wayekwazi okulungile nokuhle ukuthi lokho okungesiwe inkosi eyayinalabo bashumayeli. Awu kwakuyini indaba ngalabo bashumayeli na? Kaphela ukuthi benzani? Babekade begqokiswe kubedlule bonke. Babekade bondliwe kubedlule bonke. Babekade bebuthene ndawonye emadilini abo nokunye. Nombimbili wabo indawo yaze yafika lapho abasebaze kuphela isayense yabo yezenkolo. IBhayibheli lasho ukuthi uMikhaya ngenkathi ebuka umbono wathi uNkulunkulu wathi ubani esingamtholi kuba ehlele lapho futhi adukise uAhabi na? Futhi umoya wamanga wathi ngizokwehlela lapho futhi ngiyenge uAhabi ngalawo bashumayeli kuba ngela uAhabi kuba aphumele lapho ukuze kufezeke izwi kaNkulunkulu. Manje namhlanje abantu abaningi kakhulu balalela manje isikole sangesonto ngiyasithanda. Ugani abantu abaningi kakhulu balalela imimoya eyengayo yesikhundleni sokuthatha izwi likaNkulunkulu. Imimoya isezweni ingamadimoni futhi iphumela ezindaweni futhi ingena phakathi kwamadoda abefundisi, ingena phakathi kwamalunga ebandla, ingena phakathi kwabantu abalungileyo. Futhi babangela ukuba bangene ngokubhaca futhi basho izinto futhi benze izinto futhi bafundise izinto futhi benze izinto ngokubonakalayo okuphambene nezwi kaNkulunkulu. Namhlanje abefundisi bebandla labo bavumela abantu babo ukuba badlale amaphepha emabandleni amaningi awo. Manje kusilo iKatolika lodwa kukhona inqobo yeProtestane eyenza lokho. Abazama ukukwenza into ethize isibambiso. Bazama ukuzitholela isu elithize elisha. Bazama ukuzitholela imfundo ukuthatha indawo kaMoya ongcwele usoze wakwazi ukukwenza. Kunandaba ukuthi umuntu wenu ufunde kahle engakanani. Ngicabanga ukuthi kuyinto enhle kuye ukuba afundiswe kodwa uma engenawo umoya ongcwele ngalokho imfundo yakhe ayizukumenzela lutho. Imfundo ayisoze yathatha indawo yobuholi bukamoya ongcwele. Amen. Aphelani bona ngesikhundleni salokhu bazame ukuzithathela ukuchawulana kuba ulwazi lwesikhathi sakudala esasivamise ukuba nalo. Namhlanje ibandla selibe yisimodeni bayenyuka banikeze isandla sabo sokuhlanganyela futhi ukuthi akube ngaleyo ndlela abakwenza ngayo. Kodwa akusoze kwathatha indawo ebhentshi lemfashini endala yabalilayo lapho izoni zibizwa khona futhi zilungisane noNkulunkulu kunjalo.
Namhlanje bazama ukuthatha indawo yokweshumi kaNkuluNkulu. Bazama ukuthathela okuthize, bazama ukwenza kwehluke. Bayehla futhi babe nemidlalo yokuluthana emasontweni. Badlala umkhuba wokubutha imali ibuye yabelwe ngokwenza indliki. Umkhuba wokubutha imali ibuye yabelwe ngokwenza indliki. Awusoze wathatha indawo yokweshumi kaNkuluNkulu. Amasapha ukuthengisa ngezingubo, amapikiniki, ukwakha imali, ukukhokhela izikweletu ezehlukene. Akusoze kwathatha indawo yokweshumi kaNkuluNkulu kwaphakade nomnikelo. Akusoze kwakwenza, kepha nokho sizama ukukwenza. Kuyini na imimoya engayo yehla izama ukubambisa ngokuthize ezulu kaNkuluNkulu. uNkuluNkulu akanasibambiso sezulu lakhe, liphakade yena ngunaphakade. uNkuluNkulu akanalutho lokubambisa ukukholwa, ukukholwa akunasibambiso. Ukwethemba kusoze kwathatha indawo yokukholwa. Ukukholwa kukodwa kumi kodwa kusoze kwathatha ukwethemba ngeke neze kwathatha indawo yakho. Ukwethemba kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo noma ukukholwa kunjalo ngiqonde lokho yabo. Ukwethemba kuyinto yodwa, ukukholwa kungokunye. Ukwethemba kwethemba khona, ukukholwa kunakho. Okukodwa ukukholwa kokuhlanipha nokunye kuyisambulo ngqozi kaNkuluNkulu akusoze kwathatha indawo yakho. Siyazama kodwa senza zonke lezi zibambiso. Sizama ukwakha amasonto amakhulu esikhundleni sokuthuma isithunywa senkolo esinye isibambiso. UJesu akazange amise noma ubani ukuba akhe isonto, akuzange kuze kumiswe eBhayibhelini. Simise amakholeji bavumele lokho kuthathe indawo yesithunywa senkolo. Si uJesu awazange neze asitshele ukuba sakhe ikholeji onke alungile. Imfundo sizama ukuthola lokho ukuba kuthathe indawo kusoze kwakwenza. Umyalo kaJesu wawungukuthi hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo okwesikhathi sokuphela. Ngakho konke okungokwezibambiso esinakho akusoze kwathatha indawo yokwangempela. Ngelinye ilanga ngake ngaba nokwake kwangehlela okwesibambiso. Ngangiqala ukuphathwa izinyo, kwafanele likhishwe izinyo. Lokhu kusangi nezinyo lokufakelwa elinamathele phakathi lapho angikwazi ukukhuluma kahle, alisoze athatha indawo yokwangempela. Qha mnumzane. Ohe, ungathi uthathe umuntu umgqokise kahle umenze ngokhuni ngoshoki noma ngabe ufuna ukwenza ngani futhi umlungise kahle kakhulu, akanamizwa, akananembeza, akasoze athathe indawo yanoma imuphi umuntu wangempela. Kanjalo akusoze kuphenduka kungesikho wangempela kwenyuka bese kuthi ngijoyine ibandla ngizozama ukwenza okungcono. Akusoze kwathatha indawo yokwangempela kwemfashini endala okuthunywe nguNkulunkulu kuphenduka kukamoya ongcwele ukwenza umuntu ehluke enhliziyweni yakhe. Akukwazi ukukwenza ngoba akukho kuphila kukho, akukho okuzomnika ukuphila. Lapho esikhathini esingezinto esedlule ngibona ingcweti enkulu ebilethe lesi umqophi wemfanekiso ngiqonde yena owenze lesithombe sikaMose. Ngizalikhumbula igama lakhe manje, uyingcweti engumGreki, kwamthatha impilo yakhe. Futhi lapho esesenze lapho abona khona ukuthi sase siphelele ngempela, wavuka amadlingozi kakhulu ngomfanekiso kaMose waze wawushaya idolo lawo futhi wathi khuluma Mose. Wawubukeka uyinto engempela, wawuyisifanekiso impela esiphelele ngempela, waze wabukeka kakhulu njengoMose emcabangeni wakhe, ngangokuthi waze wawushaya ngesandla ukuba awenze ube nokuzwa. Emqondweni webandla akunandaba ukuthi ubambela kangakanani ukuthi unebandla elikhulu kangakanani, ukuthi wacula kahle kanjani amaculo akho, ukuthi ibandla lakho ligqoke kahle kanjani, ukuthi unokuningi kangakanani lokhu lokho noma okunye ungashaya uzwe noma yini. Akusoze wathatha indawo yokuphila aze uKristu ehle esimeni sikamongcwele phakathi kulelo bandla futhi alinika ulwazi olusha lokuzala ngokusha. Akusoze wathatha indawo yezwi kaNkuluNkulu, yezwi kaNkuluNkulu limlodwa. uMikaya wayenezwi, wayazi ukuthi wayenezwi, wayenezwi lilotshiwe, wayenalo futhi ngombono. Wayazi ukuthi uNkuluNkulu wayetheni ezwini lakhe, uyazi ukuthi uNkuluNkulu wayetheni ngombono. Kwabili bahlangana ndawonye, wayazi ukuthi kwakuyiqiniso, ngakho ke wayengesabi. Kodwa lo moyo oyengayo, bukani ukuthi wenzeni namhlanje. Wenza amanye amalunga amaningi ebandla, ukwenza amalunga ebandla angcono, liwisele imigoqo kukho konke yokufundisa kamoya ongcwele kwemfashini endala. Ngavumela besilisa ukuba babe namadili okuhlalisana kwabantu ngaphandle endlini ephansi lapho abayodlalela khona imidlalo. Lakha kusoze kwasiza babambisa esikhundleni sekamelo elingaphezulu lapho ababekhulekela khona umoya ongcwele. Lavumela abesifazane ukuthi bahlangane ndawonye futhi baxoxe amahlaya nento futhi babe nenqoba yombhedo okungekho lutho kuwo. Lakha kusoze kwathatha indawo yomhlangano omkhuleko. Abesifazane indlela abaphuma ngayo futhi bagqoke namhlanje yihlazo. Ngezo kuphawula akwenziwa ngumfowethu Neville wathi abantu abampofu abangamamelika wathi bathumele zonke izingubo zabo phesheya kunjalo bahamba-hamba ngezingubo zabo zangaphansi. Ba kunjalo kusho ukuthi bazinikeza izithunywa zenkolo ngoba isithunywa senkolo abantu nabahedeni kwelinye izwe uyazigqoka. Laba bantu bahamba bengazigqokile kubuka sengathi bayakuthanda. Zonjela ukhona ukuphendukezelwe futhi lokho kushunyayelwa kwevangeli lenkosi uJesu Kristu. Amadimona nihlubula izingubo zenu. Abakaze babekhona ngaphandle komuntu owedwa eBhayibhelini abake baklebhula izingubo zabo bazikhumula lowo ungumuntu owayekhwela amadimona. Futhi ungena ngesimo esipholile namhlanje sengathi unokuhlalisana kahle nabantu, sengathi lungile, sengathi konke kuhamba kahle. Isimo sezulu esipholile futhi kuzokwenza uphole uma uzokhumula izingubo zakho. Indoda ihamba ehla enyuka namajeke futhi inquna ingxenye nabesifazane ngokufanayo. Ngani senibe njalo akusekho ukuhlonipha kunoma kwakukhona okwezinja ukuhloniphana? Yini indaba na? Angizami ukunilimaza, ngizama kuphela ukunitshela ukuthi kungukukhwelwa amademoni futhi nilalela imimoya engayo onitshela ukuthi konke lokho kulungile kodwa kungamanga. Uhlamvu lukankolo liyoveza kuphela unkolo. Uma ungumKristu ngeke ukwenze lokho, ngeke wakwenza nje, ungeke wakwenza. Unokukholwa ukuhlakanipha futhi uthi mfowethu Branham ngiyalikholwa iBhayibheli. Impilo yakho isho ukuthi awulikholwa. Amen. Imimoya engayo ibhekana nezwi kaNkulunkulu. Wayazi ukuthi wayemi kuphi uMikhaya, wayazi wayenezwi kaNkulunkulu. Wayeyindoda engadumile enhlobo. Akekho umuntu owayemthanda ngoba wakhuluma iqiniso nakuba babe bathanda laba abashumayeli. Manje enye into eyenzekile, ngikholwa futhi ngicabanga ukuthi noma yimuphi umuntu onolwazi noNkulunkulu noma owesifazane bophezelekile ukuthola amadlingozi amancane nje, ngiyakukholwa kunjalo. Kodwa niyazi ukuthini? Basithathele ubudlingozi ngombabhathizo kamoya ongcwele bathola nje omningi umsindo futhi akukho lutho kuwo. Hlala nje ube ngcwele njengoba uhlala unomsindo, khona-ke uzoba kahle. Amadlingozi impela kulungile, ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana. Kodwa imimoya engayo uze wawayela ngale wangena ebungcweleni beqembu labantu futhi banabo ukuba nje baphumule phezu kokuthi ngoba bayakwazi kumemeza noma ngoba bayakwazi ukusina ngoba bangenza amadlingozi. Lowo mfo omdala ezansi lapho induna yabo bonke labo baprofethi abashumayeli yayiqiniseke ngempela ukuthi yayiqinisile ngangokuthi yaze yazenzela izimpondo ezimbili futhi yasina ndawo zonke futhi yenza isiyaluya lesikhudlwana impela yayizoqhubeka kusha enye impi yamaSiriya aphume ezweni. Kodwa kwakungamanga izwi kaNkulunkulu lalisho okwehlukile. Amen. Niyabo ungaba namadlingozi akahle uma unohlobo olukahle lomnyakazo emva kwawo. Uhlobo olukahle lwamadlingozi lunyakazisa amadlingozi akho. UDavida wasina phambi kwenkosi futhi umkakhe wamhleka futhi uNkulunkulu wabuka phansi esezulwini wathi, Davide ungumuntu wenhliziyo yamuqobo, kodwa izinjongo zakhe zazikahle, impilo yakhe yayikahle emva kwawo. Ngakho ngenxa yokuthi nje singaba namadlingozi akusho ukuthi sisindisiwe, ngoba siyasonta kusho ukuthi sisindisiwe. Ningayikholwa leyo mimoya eyengayo. Moya wangempela kaNkulunkulu, izwi langempela kaNkulunkulu, iqiniso kaNkulunkulu, elimbewu kaNkulunkulu liyoveza uNkulunkulu empilweni yakho. Ube nokumesaba uNkulunkulu, ube ngono bungcwele ongcwele. Phakathi kwenqwaba yabantu sithole lapho khona amadlingozi nokunjalo, lapho kuba ukunetheza nokuhleba nalo lonke uhlobo lwezinto zokungamesaba uNkulunkulu. Mfowethu leyo i-asidi yesibamule ebandleni, kungamandla amademoni. Umoya wabesilisa nabesifazane abaxoxanayo futhi bazame ukuqhubukusha bathi lokhu akulungile nalokhu akulungile nalokhu akulungile. Uma uzokulandela wehle nakho ngokuphindweka siyagalolunye eshumini, nguye lowo muntu impela egovuza lokho akulungile. Amen. UNkulunkulu yakuzonda kungezwani phakathi kwabazalwane. Hloniphani, nibe ngcwele, nimthande uNkulunkulu, nime ngakuye. futhi ngoba nje uma wazi ukuthi impilo yakho iyabelana neBhayibheli ngokuhlanzeka kwenhliziyo, ukuhlanzeka komcabango, uthando ngakumfowenu, uzama ngakho konke ukukhulisa umbuzo kaNkulunkulu. Futhi wenze lezo zinto, ugqoka kahle, uphila kahle, ukhuluma kahle, uye ezindaweni ezifaneleyo, khona ke ungaba nawo onke amajingozi owafunayo futhi wonke umuntu uzowakholwa. Jesu wathi nani ngusawuti weza, uma usawuti edumela kasasizi lutho, ufanele alashwe ngaphandle, ayathelwe ngumuntu. Uma nje ungusawuti yedwa akusizi, kodwa uma unobusawuti kuwo, yiba nobusawuti nezwe lizokoma, yiba nobusawuti bazokoma. Oh hey, mimoya engayo iphuma, amademoni ezifihlile. Bukani, sisosukwini lokugcina. Sisikhathini sokuphela. Izwe selithi alikulungele nje ukufinyelela ekhanda lalo njengethumba elibuhlungu ndawo ndawo elizoqhuma ngolunye lwezinsuku nomnyombo uthi putshu kulo. Selibalibi, akusekho mafutha angaliphulukisa. Basenqabele isibulala zinhlungu, benqabile ukwelashwa. Thatha ithumba elivelayo lapho futhi uma ungathathi sivimbela magciwane noma into ethize yokulishaya liphume noma ukuthize okunye liyo lokhu livela lize liqhume. Yilokho kwenziwe yizwe. Waqala esikhathini esinesithe sedlulo ukwenzela phansi behlele embonweni omkhulu kazi imimoya yamanga yangena futhi iqale ukutshela abantu lokhu lokho noma okunye. Sihlephuke saba amakhulu ayishagalolunye namanye amahlelo ahlukile onke enombono wehlukile. Alithina sikholwa yilokhu isikhathi, yilokho esikukholwa sonke, awakwazi ukuvumela umoya ongcwele angene, awakwazi ukuba nendlela yokwedlula. UNkulunkulu wayeba nesikhejane sabantu esingamemeza bese ke wonke umuntu useyamemeza. Babe banabanye abakhuluma ngezilimi bese ke wonke umuntu akhulume ngezilimi. Wonke ayeba nokunje kuze kube yini ngokwaqobo angcoliswe imimoya engayo engabantu kuba benzele amadlingozi kanti akukho uNkulunkulu nhlobo kukho. Khona ke ayaphuma futhi aphile noma yiluphi uhlobo lwempilo afisa kuyiphila bese ekubiza ngomKristu. Lezo liyahlala futhi libukele ethi awu ake nibheke laphaya ngifana nse nabo. Njengoba ngasho ngobunye obusuku ngengulube ngesoni, ungeke wasola isoni siyisoni. Ungazami ukusilungisa, ungazami ukusitshela lokhu lokho noma okunye. Siyisoni kusuka nje, siyingulube kusuka nje, asazi kwehluka. Uma siyozibukela izithombe zebhayisikopo futhi sihambe ngesonto futhi siye emidlalweni yebhola futhi senze zonke lezi zinto, siyisoni kusuka nje. Impilo yaso injengengulube, ingulube yendala ifosha ngekhalalayo phansi enqwabeni yomquba futhi idla konke okusanhlamvu okuphuma kuwona kho konke. Awuleso singulube, ungeke usisole singulube futhi kungaleyo ndlela nangezoni. Kodwa uma uhamba futhi uzibiza ngomKristu futhi ufoshe ngekhalalakho naso, khona ke awungcono kunaso kodwa umubi kakhulu. Phuma kukho, yeka kwezwe, yeka yekela kuNkulunkulu. Yeka uyeka kanjani na? Abantu abaningi kakhulu bayamangala namhlanje bethi awu mfowethu Branham, uyeka kanjani na? Ngiyazi nizwe inqwaba yesayensi yezenkolo ngakho kuyeke. Inqwaba yabantu ivele nje isebenze ijuluke izama kuyeka. Abantu abaningi bafika ngapha futhi bathi bengizozila izinsuku ezingamashumi amane ukuze ngenze okuthize. Awudinga ukuzila izinsuku ezingamashumi amane. Udinga kuyeka ukwezwe nazo zonke lezi zinto zobudeveli. Funa uthathe izwi kaNkulunkulu ulifake enhliziyweni yakho. Ufanele ufundiswe ukuthi kwenziwa kanjani lokho. Ukwezi ngokugcuma uye phansi naphezulu kanjalo futhi awukwezi ngokuzile izinsuku ezingamashumi amane. Ukwezi ngenhliziyo ezinikele kuNkulunkulu somandla. Njengengane encane, ngiqaphelise ingane yami encane emuva laphoya unina ezama ukuyigqokisa ijakethi encane kulokhu kusa. Ibifuna ukufaka ingadlwana yayo encane emkhonweni, ayikwazanga ukufaka ingalo yayo lapho. Ayazi ukuthi kanjani ufanele uqondise ingadlwana yayo. Ifuna ukufaka ingalo yayo lapho kodwa ilokhu ishaya ngakuyo nje. Ayifika emkhonweni, iyazi ukuthi ayikho emkhonweni. Kanjalo nawe uyazi ukuthi awulungisene noNkulunkulu. Uma usahleba uqamba manga wenza konke. Ungeke ulungisane noNkulunkulu, angikhathali ukuthi usote emabandleni amangake, umphefumulo wakho uze uphenduke. Kwethu leyo imfashini endala, kodwa lokho kuyoncibilika futhi kufake isobho emphefumulweni wakho kunjalo. izama ukufaka ingalo yayo. Ifanele ibe nothize ozoyiqondisa ingene ukuthi ifake kanjani ingalo yayo. Bese kuthi ke uma ifaka ingalo yayo ejaketheni yayo encane iyazi ukuthi kuhamba kahle. Ungaleyo ndlela kuwo wonke umKristo ozelwe ngokusha. Uma ngempela engena uNkulunkulu uqaphela impilo yakhe nezwe uNkulunkulu futhi uyoqonda ukuthi umi emgqeni nakokuncane kwalo. Unokubekezela, ububele, ukuba nokuthula, bumnene, amandla, ukukholwa, uthando, ukujabula, ukuthula. Akashukunyiswa njengolwandle oluzanyazanyiswayo, akakhathazekile ngazo zonke izinto ezincane, akagxumeli lapha nalaphaya njengokhokho webhodlela olwandlekazi olunomoya. Uhlezi inhliziyo yakhe ihlanzekile, imicabango yakhe ihlanzekile, izinhloso zakhe zihlanzekile. Okunye okunye kwakhe kukahle futhi uyeza ukuthi uba semqeni nezwi kaNkulunkulu sonke isihogo ngeke samnyakazisa ubekwe emqeni yizwi kaNkulunkulu unothando lobuNkulunkulu ukuhlanzeka enhliziyweni yakhe okwakhe wonke owesilisa nowesifazane une uyadetha ezintweni zezwe zifile kuye akasazifuni ngani ubungeke wenza intombazane kamoya ongcwele igqoke lezo zingubo ezibukeka zinokungamesaba uNkulunkulu futhi iphumele ubala lapho qhaba umnumzane manje asikho isidingo sokuhamba futhi uyitshele ukuthi kuliphutha ngoba ngeke ikukholwe ngoba yilokho kuphela ekwaziyo leyo injabulo yayo owesifazane ugqoke lezo zintwana ukuba aphume kusihlwa lapho nje amadoda abo isifika ekhaya uhulumeni futhi athi sika utshani egcekeni ngakho futhi ungitshela ukuthi lokho kulungile sifazane angiqondile ukusho ukuthi umubi angiqondile ukusho ukuthi uziphethe kabi kodwa awuqondi dadewethu ukuthi umoya ongcolileyo ukubambile ungakwenzela ini na unomqondo owenele ukwazi ukuthi akupholisi kuyashisisa Ukhona umoya ongcolileyo wena uthi mina ngaya esontweni uNebukadnezar wayengumuntu omkhulu kodwa ngoba wazi kukumeza uNkulunkulu wamnika umoya wenkabi futhi wamdlisa utshani iminyaka eyisikhombisa futhi izinzipho zakhe zakhula zaba njengoba kwenza laba besifazane abakhona ngapha kunjalo futhi wakhwelwa amadimoni Indoda yakhwelwa amadimoni futhi yahlubula izingubo zayo yazikhumula babengena kuyigqokisa izingubo Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na ngomoya abaye ngayo Ibandla lakho lihamsana nawo umshumayeli wenu uyesaba ukusho utho wesaba ukuthi ngeke nisaphinde likukhokhe okwenu okweshumi Ileso sizathu ileyo inkathazo woba kithi uzoshumayela kanjani esigajaleni sokhebe ngaphandle uma baphendula futhi balungisane noNkulunkulu kusuka njena Ayoqilisa ikhala labo entweni efileyo ngazo zonke isikhathi okudingayo ukuthulula ulahle nemvuselo yemfashini endala ishalele kusuka ogwini kuya ogwini futhi uthole abesilisa nabesifazane balungisane noNkulunkulu. Badede ezintweni zezwe, badede ekushumayeleni okuyize kokuxegisa. Amen. Ushumayele ivangeli uNkulunkulu washo njalo. Uma nithanda izwe noma izinto zezwe uthanda kaNkulunkulu alukho ngishona kini. Abantu bangajuma phansi naphezulu futhi bamemeze ubusuku bonke futhi bakhulume ngezilimi njengokuthululela uphize esikhunjeni esomile senkomazi baphume ngqo ngokuso kulandelayo benolako olwenele ukulwa nesahali bangumsindo baphume baziqhubekele nje futhi basho ukuthi izebandleni okuzobangela lonke ibandla lichitheke akulothe ezweni ngaphandle ukuthi kungukuyeka imimoya yamademoni Sifuna ukubuyela ezwini lapho kukhona uNkulunkulu engukuhlanzeka engcwele. Amen. Kunjalo. Imimoya engayo ibhekene nezwi kaNkulunkulu. Nathi ndoda esikhathini esingeside sedlule. Yathola isifazane omncane amakatolika anedozen laphaya esikhathini sakhe sokuqaqheka kwakhe ifindo kwabesifazane kuphuma ezandleni zakhe nasebunzini lakhe. Uma umshumayelo wahle kamoya ongcwele ngayicabanga leyo ndoda yayinebhodlela laleyo nto ephuma ezandleni zakhe ihamba ijikeleza igcoba abantu ngakho bakithi kungumphika uKristu angikhathali noma igazi liphuma ekhaleni lakhe noma ekhanda lakhe noma kuphi mfowethu akukho gazi liyothatha indaba jesu kristu ndodana kankulunkulu yilelo gazi kuphela engazi utho ngalo Angasho kuba wayini amafutha egobhoza esandleni esisodwa newayini iphuma kwesinye kodwa uma ukusebenzisela noma yisiphi isimo senkolongo devil ukubona ukuthi abashumayeli bayowela kanjani entweni njengaleyo Yase kudinga yobuye lale ncwadini eholayo nimbele zwili kaNkuluNkulu leli yizwi kaNkuluNkulu iBhayibheli elidala elibusisiweyo. Wena uthi awu ngesaba ukuba yilokho mfowethu Branham, ngesaba ukuthi ngizahlekelwa okunye kokujabula kwami. Yini ndaba na? Awazi ukuthi ujabula kuyini? Ngithe ungasilahla isitori ngokuphuma sihambe futhi sidakwe. Sihlala singununundwa, sazi siyavuka ekuseni, sidunyelwa ikhanda ibhabhalazi. Siyaphuma sizitholele amabhodlela amabili noma amathathu kabhiya futhi siphume futhi sizitholele iwhisky nalo lonke lolo hlobo lwento. Umuni omncane kasikilidi uhlala aqethuke abheme futhi awufuquze uphume ngamakhala akhe kube sengathi wayeyisitimela esilayisha impahla. Yilokho kuphela ngisisoli. Yilokho kujabula kuphela sikwaziyo. Yilokho kuphela esazi ngakho singulube ngemvelo. Ngiyakujabukela wena ozisho ukuthi ngumKristu futhi wethembele ezintweni ezinjalo ukuthi zingikujabula kanti ivangeli likamoya ongcwele alilutho ngaphandle ukuthi liyindlu yamandla enkulukazi yokujabula. Ivangeli likamoya ongcwele isidakisi esiphelele sawo wonke umuntu odunyelwa ikhanda. Uzothatha isiphuzo sevangeli kaJesu Kristu ugcwaliswe ngomoya ongcwele uba ngodakiweyo uze ulishiyele lizwe. Amen. Ukujabula okungakhulumekiyo okubabazekayo. Kukhona ukuvuselela amandla kwanjalo njalo. Kuyisidakisi sanjalo njalo. Udakwa ubusuku nemini. Amen. Lelo yizwi likaNkuluNkulu. Ibandla liyafika lizithathele enye into. Bafanele babe nephathi encane lapho bonke bephuma baye ebhishi kuba babe nokuzilibazisa. Ukubuthana ndawonye kokudlala amaphepho kuba bahlanganyele kunjalo babe nomdanso ngesinye isikhathi kwenye yendlu yelunga ngezinye izikhathi endlini ephansi yasesontweni. Umdanso bezithathela bezama ukuthola into ezokwenelisa. Yini ndaba na bayisigejela esikhulu sezingulube empeleni? Bayizingulube kusuka nje. Kuba bebengake baze bahlangane noKristu bebezoba nokujabula kuningi kangaka lezo zinto beziyoba ngezife kwedlula iphakathi nobusuku kubo. Ivangeli bedakwe emoyeni ukujabula okungakhulumekiyo okwabazekayo. Ungasilahli isoni, iba nomusa kuso. Siyekele siqhubeke sizibhemele inqawe yazo. Siyekele siziphuzele utshwala baso. Siyekele sibe kwabadlala amaphepha intokozo yaso leyo. Ungasisoli. Sesifika ekhaya nakho konke esikhathele sidiniwe sifuna ukuzithokozisa. Into wena okufanele uyenze ungukuphila impilo yokukhonza ngempela ongafakisa kuso ukuthi ivangeli iqukethe kuphindweka zinkulungwane ezilishumi ngaphezulu kwalokho kuso. Futhi uma sifa sisendaweni enjalo siye sogwela otshwaleni baso lokho ayisidakisi sikadevil. Uma sifa sidonsele onqawe endala uNkulunkulu ungumahluleli waso. Uma sifa siphuma sihambe lapha sidansa futhi sihamba sethe senyiwe sigqoke izingubo ezingahloniphekile uNkulunkulu ungumahluleli waso. Kodwa kukhona into eyodwa uma ufa ngaphansi kogcwawula amandla kamoya ongcwele njengoba kwenza uStefane enkathi ebheka phezulu lapho uswami kaNkulunkulu wathi ngibona izulu livuliwe noJesu emawesokudla uxhumene nezulu njengohlobo lwenkonjane endlwaneni yayo. Amen. Imimoya engayo ibhekana nezwi kaNkulunkulu. Dedela, shiya. Ukwenza kanjani mfowethu Branham na? Yekela nje yilokho kuphela okufanele ukwenze. Thatha izwi kaNkulunkulu. Ungazami ukusebenza utho. Ungaguqi phansi elithare uzishaya phezu kwalo umemeza uNkulunkulu ngiphi umoya ongcwele. Nkosi ngiphi umoya ongcwele. Akezi uzishaya kulelo elithare lokho akusizi lutho. Cha, akusiyo indlela afika ngayo leyo kuba ngokumthatha ezwini lakhe. Buka uPetro. UPetro wayesekwesaba nokukhulu wayebona sengathi wayezokufa. Futhi wabona inkosi iza ihamba phezu kwamanzi. Wayesethi inkosi, uma lokhu nguwe yisho kuba ngize. Inkosi yathi woza. Manje uPetro wathi manje ume kancane inkosi. Ake ngiyozila izinto ezingamashumi amane kuba ngibone ukuthi ingahamba yini phezu kwalawo manzi noma cha. Wo inkosi, mangithola umoya owaneleyo phezu kwami ukuze ngisine emoyeni futhi ngikhulume ngezilimi lesikebhe bese ngiyaphuma na. Kawo mnumzane, wathatha uNkulunkulu ezwini lakhe dedela uyekele uNkulunkulu wamphumelelisa. Ukuba ke uNkulunkulu wahlangana noMose futhi wathi, Mose, yehlela lapho eGibhithe utshele uFaro yekela abantu bami bahambe na. Ukuba ke uMose wathi ake ngiyozela izinsuku ezingamashumi amane kuqala futhi ngibone ukuthi nginokholo olwanele ukulalela uNkulunkulu. Nginike ukuthize okunye inkosi ake ngikutshele ukuthize ake ngibone ukuthi ngiyangena yini emoyeni kuqala na. Mose azange abuze imibuzo wavele wathatha uNkulunkulu ezwini lakhe wasuka wahamba. Leyo ndlela okufanele ukwenze ngayo, thatha uNkulunkulu ezwini lakhe khona ke uyazi ukuthi uyokwazi ukukwenza. Akazange alinde kuze kube khona okwenzekayo, wavele waqhubeka wakwenza. Uthinike ngo-Elijah ngenkathi ehle entabeni ikameli ekade lapho phezulu isikhathi eside futhi wahlangabezana nomfelokazi umpofu wayengowasezizweni owezizwe. Futhi lapho ehlangabezana naye ezansi lapho wayecoshwa izinkuni egcekeni futhi uNkulunkulu wamtshela suka wehlele endlini yalo mfelokazi indawo enje umshumayeli aya kuyo. Nangu esuka ehlela lapho endlini yomfelokazi esenze njalo owesifazane wayenezinkuni ezimbili. Wathi kwenzayo na? Wathi ngicoshwe izinkuni nginempuphu nje eyanele ukuba ngenza amaqebele engwane amabili ilokho kuphela engisele nakho sekuyiminyaka emithathu singenamvula. Wasethi ngakho-ke ngizokwenzela amaqebele engwane futhi azodliwa yimi nomfana wami bese siyafa. Wathi yenzela mina lilodwa kuqala. Haleluya! Oh, ngiyazi ngiyahlanya kancanyana kodwa ngingasecaleni lenkosi nokho. Wathi yenzela mina lilodwa kuqala. Ngokuba inshona nje inkosi. Nakho la ukhona kwina funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Hayi umbuso kaNkulunkulu nomsinjwana, hayi umbuso kaNkulunkulu namadlingozi amancane, hayi umbuso kaNkulunkulu nalokhu okuncane kumbe lokho. Kodwa uNkulunkulu nokulunga kwakhe khona-ke zonke lezi ezinye izinto ziyokwenezelwa kini beka kuqala. Manje lowo mfelokazi wakuzwa lokho kukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa ngezwi. Wathi owesifazane lelo yizwi lenkosi ngokuba lowo indoda engigcwela uNkulunkulu lowo ngumphrofethi kaNkulunkulu futhi ngiyazi ukuthi kuliqiniso nalelo yizwi kaNkulunkulu. Manje akazange agijima awele ayobuza komakhelwane ukuthi kwenziwa kanjani. Akazange afuna ukuhamba yokwabelana eyakhe futhi atshele omakhelwane athi manje ngicabangani na umshumayeli ungale endlini yami esho lokhu Suzi ucabangani ngalokhu. Wangena waqala ukuthulula wayeka wayekela ana akho ukuze athole okuningi. Yilokho kudingwa yizo namuhla kuyimfashini endala ehle kudedela lokho nakho. Haleluya! Wathulula ukuze agcwaliswe. Wathulula onke amafutha ayenawo nawo onke amafutha ayenawo nayo yonke impuphu ayenayo wakunika umshumayeli kuwo umbuso kaNkulunkulu. Futhi lapho ekuthulela konke phakathi lapho uNkulunkulu wehle wagcwalisa phama imbiza yempuphu wagcwalisa phama ujeke amafutha. Wabuye wakuthululela futhi epuleyitini lomshumayeli futhi wehle waphinda futhi wagcwalisa phama wakuthululela phakathi njalo uma ekuthulula wayekugcwalisa. Ngizothi namhlanje uma umuntu eyothulula akhiphe wonke lo mbhedo wakuqhubeka nokufanisa kubuKristu futhi avumele umoya ongcwele uthathe indawo yawo kuyoba khona imvuselelo eyoqala e-8th no-Penn Street eyoshanyela izwe lonke. Yekani umbhedo buyelele ezwini kaNkulunkulu thululani ukuze nigcwalise phama. Uyekele noNkulunkulu uyakuvulela kuze wena thulula uNkulunkulu uyofaka agcwalise. Zonke izinto eziyizo zokuthi ufanele wenze lokhu futhi ufanele wenze lokho futhi ngawenza lokhu futhi ngawenza lokho. Khohlwa yileyo nto uthulule ukukhipha emphefumulweni wakho. Thana Nkulunkulu, makuthi mina kusukela kulokhu ngokuphelele kulolu suku ngibe ngowakho ngokuphelele. Nkosi, ngize nenhliziyo ephukileyo, ngize nomoya odabukileyo, ngiyakuthanda, uyazi ngiyakuthanda. Futhi ngifuna ukubukhohlwa bonke lobubula bakho konke lokhu kuzile izinsuku ezingamashumi amane ukubona ukuthi ngingesondele yini kuNkulunkulu nakho konke lokhu lokho okunye wonke lo mbhedo. Kuyeke, akukho lutho ezwini olukutshela ukuba uzile izinsuku ezingamashumi amane, akukho lutho. Akukho lutho ezwini olukutshela ukuba uzile ngaphandle uma uzotshelwa nguNkulunkulu. Uma uzile awuzukulamba uhambe zonke lezi zinto, uma uzilile mfowethu uyohlala ujabula futhi uthokoza ngaso sonke isikhathi. Wathi ningabonakali phambi kwabantu njengoba kwenza abazenzi sinobuso obude bunyukumele ngisekuzileni kwezinsuku ezingamashumi amane. Amapuleti ami angeke sangenela sengehle ngamaphawundi angamashumi amathathu futhi bangitshela ukuthi ngibukeka ngingcono emva kokuqeda lokhu. Umbhedo kwimimoya engayo kadevele! Usukume uye e-altare bese uthi uduma 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 uze udine ungasasho lutho olunye bese uthi ufanele ukukhuluma ngezilimi ngaphambi kokuba uthole umoya ongcwele. Umbhedo thulula ukukhiphe! Kukhiphe lokho enqubeni yakho bese uze ezwini kaNkulunkulu. Wathi phendukani lowo nalowo ubhatizwe egameni likaJesu Kristu kukutshelele wezono zenu khona kwemukela isiphiwo sikamongcwele. uNkulunkulu engaligcina izwi lakhe akasuye uNkulunkulu. Amen.
Amen.
Thulula, gcwaliswa. Amen. Yakuthanda lokho, lelo yizwi lakhe. uNkulunkulu washo njalo, kunjalo. Thuma uNkulunkulu ekushilo, uNkulunkulu yokunakelela, kulungile. Onke amalungiselelo wenzayo, konke ukuhambela enkonzweni ongakwenza. Kwana nangezansi lapha akukhandwa khona izimoto lapho abakha khona inqwaba enkulu yezinto zokuthwala kumbe enkulu inqwaba yezimoto zokuthwala abagibeli ngaye ngasebenza lapho. Futhi bathatha abakhe lezo zinqola ezinkulu nakho konke bese befaka ukhuni olulukhuni, bafake imohagani yonke indawo nakho konke ukube kuhle kabi bayibeke phandle lapho kujantshi futhi yayifile nya. Nakhe kuhlezi injini kungekho mandla kuyo ihlezi lapho nje. Ekuthi ngayona namhlanje ngumlilo kaBhayela. Ekuthi ngayona namhlanje amandla. Ekuthi ngayona namhlanje ibandla ukubilisa into ebila ukushisa okwadlulele okukhona ukubilisa isono siphume empilweni yakho uthando. Futhi uma ningena kumthandana uzomthanda kanjani uNkulunkulu ongambonanga na? Uthando lusibekela inqwaba yesono. Thandana uNkulunkulu khona ke niyothandana khona ke uyolithanda ibandla uyosithanda isisusa uyokuthanda konke okwesaba uNkulunkulu futhi uyodeda izinto enzeswe. Imimoya engayo ihamba izulazula itshela abantu lokhu lokho kumbe okunye bafanele benze lokhu bafanele benze lokho. Yingoba amahlelo livukile futhi anesambulo esincane athi ngaso uhle manje ngiyakholwa ukuthi umuntu ngiyakholwa ukuthi ikhona into engokumemeza eBhayibhelini. Kunjalo iqiniso lelo benza ihlelo kukho uma umemeza unawo kodwa unawo. Ulandela abasukuma bathi ukhuluma ngezilimi kunjalo lokho kuseBhayibhelini. Kuhle uma ukhuluma ngezilimi unawo kodwa iningi labo lakhuluma ngezilimi kepha lalingenawo niyabona na akusiwo gqam nomzana. Iningi labo lathi kuhle kufanele siprofete. Buka laba prophet lapha nezimpondo ekhanda labo begcuma phansi naphezulu futhi beprofete uMikaya wathi nina nonke niqamba amanga. Amen kunjalo. uNkulunkulu wafika njalo uNkulunkulu uze enhliziyweni eqotheza nokudabuka umoya ophukileyo. Uhambe ehlwanyele ngezinyembezi ngokungangabazekiyo uyokwethokoza ephethe izinyanda eziligugu. Amen. Kuthole kahle lokho mngani. Buningi kakhulu budimoni, amadimoni asebenza emphefumulweni yabantu. Qaphela lapho lithela khona isithelo salo. Qaphela ukuthi hloboluni lokuphila umuntu oluphilayo. Bona indlela abanyakaza ngayo. Qaphela indlela abenza ngayo. Bona ukuthi izinhloso zabo yini. Kungokungena kwenzeka nje futhi uma nginitshele ukuthi indlela kuphela nakho kuhlezi izimoto zonke zime umugqa lapho izulu iseCharlestown ngeke wakwazi kuhamba indlela kuphela ongahamba ngayo imoto. Uthi wonke umuntu oweqa umugqa ufanele alethe amagalani amahlani kapetrol nansi imoto yakhe kodwa uma engenawo upetrol angeke akwazi kuyihambisa. Awu kunjalo impela ngokuphelele indlela okuyiyo ezulwini. Uma ufongena uNkulunkulu angikhathali ukuthi wawuphila kanjani nokuthi zingaki izimoto wazakhayo. Uma uthanda kaNkulunkulu lungekho lapho ukubala ukudonsela embusweni kaNkulunkulu lahliwe. Ukhona intambo kagesi ehambisa umlilo nebuyisayo. Akunandaba ukuthi lokhu ukuhamba kukagesi kulingangakanani lapha. Uma kungenayo intambo kagesi ehlangana nomhlabathi soze kwakhanya kunjalo. Kufanele ugcile njengempande ubethelelwe othandweni kaNkulunkulu omfowethu uhlanganise lezo zintambo zikagesi ehambisa enebuyisa umlilo ndawonye uzoba nakho kukhanya okuhle kukhanya kwevangeli okuyifashini endala akusabalale kusuka ogwini kuyogwini. Awusoze wabanakho ngaphandle kwakho. Akunandaba ukuthi kuningi kangakanani kunyakaza nokugxuma ongakwenza ngentambo kagesi ebuyisa umlilo. Ufanele ube nentambo kagesi ehlangana nomhlabathi ukuba ikhanyise ukukhanya. Amen. Sewake wakuqaphelisisa beka intambo kagesi ehlangana nomhlabathi phezu kwalokhu futhi konke nokuncanyana kubuye kuyothi ngqi phansi lapha kungene esiteshini esincane sikagesi kwehlele emhlabathini ngqo. Futhi ngaso sonke isikhathi uma umuntu egcila njengempande futhi abethelelwe ezwini kaNkulunkulu kumgcilisa njengempande futhi kumbethelele eCalvary ngaleya lapho khona ihange isigcobo sokubophela sikaNkulunkulu salethwa khona kubanga ukukhanya kwevangeli. Amen. Niyazi ukuthi yini indaba na abantu kulawa amakhulukazi abandayo omthetho amakhazi zidumbu phandle lapha beshaya sengathi bashumayela ivangeli. Umshumayeli omncane ofika kimizolo usonta kwelinye lamahlelo amakhulu kuna onke kwelikhona ezweni namhlanje ngaphandle kweKatolika. Wathi mfowethu Branham sengikhathele wathi bazosenza sonke sibe abashumayeli abagqoka izingubo futhi siphendule nokhololo bethu futhi sishumayele izinto ezithize futhi bazositshela bona ukuthi asishumayele ngani ikwata ngalinye.
He said,
Wathi angisakwazi ukukumela, wathi ngifanele ngenze njani na, kufanele ngiqale ngishumayele ivangeli na. Athi mfowethu, inqobo nje uma usekulelo hlelo lihloniphe, usho nje khona abakuyikho. Kodwa yenyuka uye egoseni lakho noma untsumpa wakho umbuso futhi uthi, mnumzane, sengizelwe ngokusha ngomoya kaNkulunkulu, nanti izwi likaNkulunkulu, uma uzongivumela ngishumayele lokho ngizohlala ebandleni lakho, uma ungangivumeli sengihambile kunike omunye umuntu. Leyo ndlela yokukwenza, ungacasha obala, ungakhombisi umoya ongemuhle, phumele obala, usho ukuthi yini kunjalo. Wathi mfowethu Branham, ngicabanga ukuthi ngiyoba nalo ibandla na? Ngathi lapho kukhona isidumbu, izinkosi ziyobuthana kunjalo, ziyolandela. Njengendoda okwaye kwathi yachamiselisa izinkukhu, manje akusilo ihlaya, angiqondile ukuba kube ihlaya, angiqonde ukuba kube yiphuzu. Yayizofukamelisa izinkukhu zayo futhi yayingenawo amaqanda enele, yafaka iqanda ledada phansi kweyodwa. Kuthi kwathi lapho onke sekuthanyiselwe idada, laliyinto ebukeka iyinqaba kabi izinkukhu esezake zayibona. Ngakho isikhukhukazi sasikukuza emachwaneni namachwane amancane eze, kodwa idada lalingalwazi lolo limi. Kodwa ngelinye ilanga isikhukhukazi esidala sawaholela phandle emva kwenqolobane. Kwakukhona umfudlana ezansi emva kwenqolobane. Lapho lelo dada elincane lizwa lawo manzi, lathathela libheke emanzini ngelikhulu ijubane. Isikhukhukazi esidala sathi kukukukuku, nedada elincane lathi honk honk honk, liqonde emanzini. Ngani na? Laliyidada ngemvelo. Lapho lizwa amanzi, mfowethu, lalingenayo ukuhlala ngaphandle kwawo ngoba laliyidada. Kodwa ngithi namhlanje, noma yibaphi abantu ofuna ngempela ukuthola uNkulunkulu, bangeke bavumele ibandla libaphoqelele ngezinto abangeke baziphila lokho noma okunye. Uma unemvelo kaNkulunkulu phakathi kuwe, uyoya ebundweleni, uyoya entwele efanele, uyomela into efanele, uyokwenza into efanele, uyocabanga into efanele, uyophila into efanele. Uma uyidada uthanda manzi, uma ungumKristu uthanda uKristu, uma ungudeveli uthanda izinto zikadeveli, uma unguklebe udla izinto ezifile, uma uyingulube uyodla umquba. Ukuphi namhlanje na? Kunjalo. Uzisho ukuthi uphezulu lapha udla izinto zenkosi, bese wehla ugcine njengempande nodeveli na? Ukhona okungalungile kukho. Yekela kulela leyo mimoya ingodeveli. Kunandaba noma uzodingeka ume wedwa, abesilisa nabesifazane oseke waze wafika kunoma yini cishe bekungabesilisa nabesifazane abamabodwa noNkulunkulu. Vukani uMikhaya ukuthi wama kanjani lapho, hayi njengedwala laseGibraltar kodwa idwala leminyaka. Wathi angiyukhuluma lutho, angikhathali ukuthi iquality lithini, angikhathali ukuthi ibandla lami lithini, angikhathali ukuthi inkosi ithini. Uma benginquma ikhanda, angiyosho kuphela lokho uNkulunkulu akufaka emlonyeni wami ukuba ngikusho. Wayeqinisile, wayeqinisile. Futhi namhlanje abesilisa nabesifazane, abakunaki lokho izwe elikuphathele khona ukuthi linakuncenga kuni ukuthi hloboluni lomjovo wegciwane abanawo, futhi bazisho ukuthi uma ujoyina ibandla uzoba kahle. Lowo ngumjovo amanga. Ngani na usalokhu unaso isifo sesono? Kunjalo. Kodwa ngiwutshela into eyodwa mfowethu, lokho kuye kujova esonweni lokho kungukuthi waze egazini eliligugu lenkosi uJesu Kristu, futhi ugcwaliswe ngomoya ongcwele, futhi lokho kuye kujova kuso sonke isono, nezifiso zakho ziyoba ngethi bheke ezulwini, futhi awuyikuba nesikhathi sezinto zezwe. Sizokhuleka. Baba wethu osezulwini, masibone le mimoya eyengayo phezu kwabantu, futhi sazi ukuthi yedelela izinto zikaNkulunkulu. Yakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzobamba wonke wesilisa nowesifazane phakathi lapho namhlanje. Lolu makube lusuku uNkosi abazoqonda ngalo ukuthi ukuphila kwabo akuvumelani nezwi. Futhi kade belalela into engalungile udevele akade ebehlisa ngokuba thunduzela ngamaphephabhuku amadala e-True Story, umbhedo omdala obolile wezwe, nokubuka kwezithombe ezindala ezinyakazayo nethelevishini engcolile. Oh uNkulunkulu, izinto ezinje ezingenakwenzeka kuba zibuke umKristu uNkulunkulu kuyasigulisa. Wathi kwakugulisa njengoba uhlanzo. Wathi inja yebuhlanzweni bayo nene ngulube iya ekuzibhiqeni kwayo. Inja endala yohlanza ukuthize, buka omdala ozele uhafu obefanele umuntu onokuzenzise eze e-altare, futhi njengathi uzohlanza izwe. Bese lokhu beqhubeka babuya ngqo baphinde bayihle lento futhi. Oh uNkulunkulu, hlanza indlu yakho Nkosi, haleluya! Thumela umoya ongcwele nokuhlabeka okunjalo kwasendulo okuzohlanza inhliziyo yomuntu yokuthanda ukudla nokuhlanza umphefumulo wayo, futhi umhlanze umenze abe isidalo esibheke ezulwini. Muphe ehlumelelisa ubusha bakhe nezifungo zakhe njengokhozi ukuze akhuphuke futhi edlule izinto zalelizwe futhi ajubalala ayongena emazulwini ngale yalapho angabona khona izinkathazo ziza zisekude. Siphe khona Nkosi wafanele abaprofeti bakho nazo nezinkozi ababe nesolo khozi bekwazi kuya phezulu le futhi babone izinto isikhathi eside ngaphambi kokuba kufike lapho. Oh uNkulunkulu busisa leli bandla elincane, busisa laba bantu abeza lapha, busisa izihambe emasangweni namhlanje. Futhi zenze zazi ukuthi lo mlayezo ubungaqondisiwe kumuntu siqu sakhe kodwa uqondiswe kakhulu uNkosi kulabo abadinga ngokujulileyo. Sazi ukuthi ngolunye usuku sifanele sime ndawonye kwahleleni kaNkulunkulu futhi sazi ukuthi siyobekwa icala ngokwazi iqiniso futhi singalikhulumi. Baba ngikhulekela ukuthi lizosiwa kuleyo nayo inhliziyo egameni likaJesu. Amakhanda ethu ekhotome okomzuzwana njengazi noma ngabe ukhona yini lapha kulokhu kusa ungathi mfuthi Branham sengikhathele yilezi zintwanyana ezindala. Nginezinto eziyize obekulenga kimi isikhathi eside ngihlala njalo ngikhuluma ngokungenzi ngethuba elifanele ngenza izinto engingafanele ukuzenza futhi ngiyakwazi kumfanele umKristu angifuni ukwenza lokho uNkulunkulu uyazi ukuthi angifuni. Futhi angisafuni ukuphinde ngilalele lo moyo omdala yona into ebilokhu ingicindezela yonke impilo yami ekubeni ngibe nothando lwangempela nenkululeko kuKristu. Ngifuna ungikhulekele mfuthi Branham ukuthi kuzosuka kimi namhlanje. Ungasiphakamisa isandla sakho na onke amakhanda akhothame uNkulunkulu akubusise. Oh hey amadazini ezandla. Izintwanyana ezindala ezize izintwanyana ezindala ezikwenza ukukhuluma noma uqale olunye uhlobo lokuqophisana okuncane ebandleni okukwenza ucheme nenye into ethize kanjalo. Oh lokho kungokungamesaba uNkulunkulu, lokho kungokungezwani phakathi kwabazalwane. Futhi ungakwenzi lokho, awufuni lokho, awufuni lokho nezintwanyana ezindala ulakana oludala nako konke okunye okukwenza uhlale wehlile. Thana uNkulunkulu angisayifuni leyo nto, sengikhathele yiyo, ngikulungele namhlanje ukuyilahla. Ngiyeza manje Nkosi futhi ngifuna ukusuka kukho konke ukuzazisa kwami. Uma umfowethu engangiphathi kahle ngizomkhulekela noma ikanjani. Uma ubaba wami engangiphathi kahle ngizomthanda noma ikanjani. Uma umkami engangiphathi kahle noma indoda yami ngizohamba hamba ngizithobe phambi kaNkulunkulu. Nkosi ngibuka kuphela embusweni wakho, ngifuna ingqondo yami iqonde ngqo, ngifuna inhliziyo yami igcwale kujabula. Ngifuna ukuhamba hamba uma inkathazo engibhuzela ngempela ngisalokhu ngifuna ukuhlala izandla zami ziphakeme nenhliziyo yami ihlanzekile phambi kwakho Nkosi. Ngazi lokhu ukuthi ngolunye usuku ngiyohlangana nawe, ngifuna lolo hlobo lolwazi Nkosi ngenze ngibe yilokho kusukela namhlanje. Ungasiphakamisa isandla sakho lowo kwabangazange basiphakamise isandla sabo esikhashaneni esedlule. UNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akubusise. Dadewethu sinike indlela encane yeculo sisakhothamise amakhanda ethu. Kusho ngempela kangakanani na? Ungadlali manje, akusiso isikhathi sokudlala lesi, isikhathi sokwemukela lesi. Isikhathi sokuthi ukuthole lesi waza kuthulule ukulahle njengamanje uzokwenza na? Woza nika uNkulunkulu konke onakho. Thana uNkulunkulu anginakho kuningi kakhulu. NginguNkosikazi omncane wekhaya nje, angikwazi ukwenza kuningi kakhulu. Nkosi kodwa ngingalifunda iBhayibheli lakho, ngingakhuleka nsuku zonke. Ngingalahla yonke imfucumfucu esengqondweni yami, ngingalahla yonke leyo nto, nginecala lenqwaba yezinto ezisho ilowo mshumayeli kulokhu kusa. Ngakho ngiyakuthulula, ngiyakulahla namhlanje, angikufuni. uNkulunkulu ngicwalise ngothando, ngicwalise ngento engenza ngithande isitha esibi ukuze dlule zonke. Ngikufuna ngempela Nkosi. Esalicula lapha ungeze yini manje futhi ume e-altar phakathi kwabo nje sisabuthanela izwi lomkhuleko. Uma ngempela uqondile lokho manje, uma ngempela usuzilungiselele kuyeka, usoze usuke kuleli altar namhlanje unalokho phezu kwenhliziyo yakho uma uzoza uqotho. Futhi wuthi ngenyukele lapha ukuba ngime nje umzuzu nje mfuthi Branham. Yebo usenezwi lomkhuleko nami siqu sami. Ngifuna wena uze ukhuleke, ungeza manje na amakhanda enu ekhotheme. Obani abazosukuma beze ealtare bame bazungeze ealtare na?
Not have me back.
akunandaba ukuthi usube umkhristu isikhathi eside kangakanani futhi usalokhu unayo leyo mimoya emdala emincane ekhuluma nawe ekwenza uvuthe ulaka ekwenza ukhulume ngomunye umuntu uma kwenyuka omunye umuntu futhi akhulume ngomunye umuntu wena usuke ungene ubajoyine oh uvele nje ubenzele phansi lokho kubi mfowethu ungakwenzi lokho lokho ekugcineni uyakukhipha ezizweni lesethembiso uma nje unezintwanyana ezindala obungafanele ube nazo uma uthanda kaNkulunkulu ngempela lungekho enhliziyweni yakho ungebe inenekazi nowesilisa wenyuke bese uthi uNkulunkulu khona lapha ngizokuthulula ngikulahle kulokhu kusa khona lapha ngizosuka sengingumuntu owehlukile kuleli altare ungeza na sikhona yini isoni esingakaze simemukele uJesu futhi uyazi ukuthi uyisoni awumazi njengomsindisi wakho na Uthi mfowethu Branham yebo bengicabanga ukuthi nginenqwaba yentokozo ngiyame edwansweni namaphathi nazo zonke lezo zinto ngibukela izithombe zamabhayisikopu ezingafanele futhi ngifunda uhlobo olungafanele incwadi ngifunda izincwadi ezindala nezindaba ezinenhlamba kuyo ngithi nje ukujabulela ukuyifunda Mfowethu kukhona ongalungile kuwe lokho kungokuthandwa inhliziyo yakho uyabo ake ungibonise ukuthi umuntu ufundani ungibonise ukuthi ubuka ini ngilalele umculo awulalelayo ngelinye ilanga siza ngemoto umuntu othize welula isandla wavula umsakazo wami uhlobo oludala umculo onenhlamba ngathi cishe leyo nto angifuni ukuzwa lokho lento endala yodumdumu bomculo wezwe Wathi yini ngiyathanda ukuzwa lokho ngathi imvelo yakho ayilungile awulungile inkathi ngiphumile lapha izinsuku ezimbalo emva kwalokho phezulu emmangweni wentaba noma emmangweni wegquma ngidoba nomuntu lezo zinyoni ezincane zicula amanqofi alimpongoloza imathi inkele endala yayindiza phezulu emoyeni noma uhlobo lwenyoni encane ehlabelela kamnandi ihlabelela izindumiso Ngoba meza kakhulu lo mfana ngathi buka mfana yilowo umculo wami uvule njalo lo iwona umsakazo wami lo uNkulunkulu uzehlisela kuba ngizongiculela njengoba ngilapha kuthunduzela umphefumulo wami ungcono kunayo yonke lento endala yokuhlanya lemishini emidala efakwa imali idlale izingoma iphenduka iqhubeka lapho ongeke ukwazi ngisho ukudla endaweni yomphakathi ungukudla okukhethiweyo kukadevil kuyinqwaba kadevil konke kubhicwe isono Ngabe usuma naphanapha lapho futhi uyakujabulela lokho na uma befaka imali kulawo mabhokisana amadala nayo yonke leyo nto engcolile endala ivela uyakujabulela lokho na ngiyakujabukela umhlubuki ukude noNkulunkulu umazi uNkulunkulu ukuba ubumazi uNkulunkulu ekuthethelelweni kwezono zakho bungeke neze ulalele lo mbhedo njengalokho ubuzobe ufile kuwe ubuzokuhlanzisa awufuni ukudla kwakho okukhethiweyo kungcono uthanda uNkulunkulu ungeze kulokhu kusa uguqe phansi lapha nalaba abavumayo kulokhu kusa na napha besilisa besifazane beguqe khona lapha okade engumKristu iminyaka angibenzi abangesiwona amaKristu kodwa engizama ukukwenza ngokubatshela ukuthi udevil obahluphayo uyabasuse kujabuleni okugcwele Moya ndwele ngujabula oh ngivuka ngidakiwe ngilala ngidakiwe ngidakwa usuku lonke ngidakwa ubusuku bonke Oh njenge ngiyakuthanda lokho ngihamba ngiyodoba ngalokho maungangedluli omsindiso omnene yize ukukhala kokuzithoba kwami ngihamba yozingela futhi ngicula izindumiso zikaNkuluNkulu ngiyashumayela noma ikuphi lapho engiyakhona Awufuna kuba njalo na ugcwale umoya ongcwele ukuvuselela amandla Oh hey ubezo becula lawo manculo amadala angcolile na ungalicula
Ngikondezweni lesethembiso Ngikondezweni lesethembiso Oh bano zuza Hambe nami ngikondezweni lesethembiso Ngikondezweni lesethembiso Ngikondezweni lesethembiso Oh bano zuza Hambe nami ngikondezweni lesethembiso Eyofikani lokho kukhumula kugcwele isibusiso ngibusiseke phakathi enyobubona yini ubuso bukababa ngiphumule sibene sakhe na ngiqondezwe lesethembiso ngiqondezwe nethembiso obalo zozahambe nami nangiqondezwe lesethembiso
ungeze na sihambisane na Yakhumbula ngenkathi isicishe sibe amakhulu amahlanu simi ngaleya ngenkathi ngibhaphathisa ikhulu namashumi amabili icishe ngalesi sikhathi sonyaka ezansi lapha ezingwini zomfula ngenkathi leyo nkanyezi yokusa enkulu iza ikhanyisa phansi emfuleni haleluya iphimbo likhuluma livela kuyo lathi ngelinye ilanga uyosabalalisa ivangeli emhlabeni jikelele wayengakwenza kanjani osihluphekelayo omncane umfana wasemapulazini ongazi lutho ake akwenze lokho na musa kaNkulunkulu amen Wow, bano zoza sambe na, susa lahla gonke okusindayo manje. Ungayilaleli leyo mimoya engayo, woza ulalele izwi likaNkulunkulu. Isho kanje inkosi. Babusisa abalamba bomele ukulunga ngoba baya kusuthiswa. Sikhothamisa amakhanda ethu manje sisakhuleka nalaba abase altar. Bantwana abathandekayo, ngifuna nikhumbule kulokhu kusa. Nilapho ukuba nilahle okusindayo nifanele nilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kini
Hebrews the 12th chapter
Paul wathi kuma Hebrews esihluko seshumi nambili lokhu sinefu elingaka lawo fakaze lisaqileyo masilahle konke okusindayo nesono sithandela kangaka kithi Ngiseza kuthini futhi na isikhathi kahambe singibalisa ngoGideoni oBaraki oBaragi oSamson oJeftha oDavid oSamuel nabaprofeti abathi ngokukholwa banqoba imibuso basebenza ukulunga bazuza isithembiso bavimba umlomo wengonyama Bathi mamandla umlilo baphepho sikweni lwenkemba waphiwa amandla ebuthakathakeni futhi baba iziqhwaga isitha sibaleka abesifazane bamukeliswa bafileyo babo bevusiwe abanye bathi ukuhlushwa ngokuthi ivazwe nokushaywa nangaphezulu kwalokho nokuboshwa nokufakwa etilongweni abanye abalingwa ukuthi vazwa nokushaywa bonke befakazelwe ngokukholwa labo bonke befakazelwe ngokukholwa abazozanga isithembiso ngokuba uNkulunkulu wayesibonele okuhle kunalokho ukuze bangapheliswa ngaphandle kwethu Ngalokho ke nathi sinefu elingaka lawo fakazi lisaqileyo masilahle konke okusindayo nesono sithandela kangaka kithi ukuze sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo Sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo wathela ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu uJesu emkhulekweni wakhe wathi baba ngiyazingcwelisa uJesu uba ngongcwelisiwe ebandleni wayengaganwa kodwa akazange akwenze uba ngongcwelisiwe Wathi bangcwelise baba ngeqiniso izwi lakho liyiqiniso manje masilahle konke okusindayo unolaka unokuthize ngawe okukwenza ukhulume ube ungafanele ukhulume oh uNkulunkulu kubeke lapho manje kubeke lapho aphela umlilo wase altar wehla futhi ukususe aphela uthando kaNkulunkulu lokukhotha konke Kaphela konke lokho kuzazisa okudala indlela obukhuluma ngayo nomkakho indlela obukhuluma ngayo nendoda yakho indlela obukhuluma ngayo nomakhelwane wakho indlela okhulume ngayo ngabantu ebandleni ubeke ealtar kulokhu kuza nomnilo kaNkulunkulu uzokwehla kususe khona lapho nothando lobuNkulunkulu luzovutha endaweni yakho Unokugula na, kubeke altar uthi, Nkosi nakho, dala kimi umoya ohlanzekile, dala kimi amandla okuphulukisa. Ubone ukuthi uNkulunkulu uzokwenzani, uNkulunkulu uzokwenza kulokhu kusa. Ngaba wethu wasezulwini, kuthama ebukhoneni bakho, ngenxa yalabo abase altar, umusa wakho mawuphumule phezu kwalona lowo wabo baba.
manje njengoba benkosi angikwazi ukubenzela khona mina bazodingeka bakwenze bona akukho umuntu ongabenzela khona bazofanele bazenzele bodwa ngakuthi imphefumulo yabo manje ithi kubo oh uNkulunkulu lolu laka ngilubeka phansi lapha nkosi ngeke ngiphinde ngiluthathe akunandaba ukuthi kufikani noma kuhambani ngizokuyeka kusukela manje kuqhubeke Lolu limi lwami obelulula ukuchema nesigejane sokuhleba nkosi ngilubeka phansi lapha ngeke ngiphinde ngiluthathe futhi ngidwelisa ulimi lwami nkosi Angizwe izingelosi ziza zedlula njengoba uIsaya enza ngenkathi ethi ingozi indebe zingolile maye kimi nengelosi yafiye yathatha udlawo yase iya ealtar yase ithatha amalahlo omlilo futhi yalibeka ezindebeni zakhe futhi yamncwelisa uNkulunkulu ngcwelisa wonke umkhulumi kulokhu kusa okhuluma okube futhi ahlwanyele ukungezwani siphe khona nkosi zonke izifo ezikhotheme lapha kulendlu abantu abanezifo abaziyo ukuthi zingodeveli nazo uNkulunkulu njengenceku yakho ngiyazithethisa igameni lika Jesu sengathi zingaphuma kuba bonke abantu abagulayo futhi sengathi wonke umuntu ongcolile onemicabango engcolile inhlamba inkanungu abesilizwe besifazane ngokufanayo uNkulunkulu kukhiphe kubo bonke laba lapha bezama ukuyeka osikilidi neziphuzo ezincane zobungane namaphathi amancane nezinto zokuzazisa uNkulunkulu vuselela amandla enhliziyo yabo ngomoya ongcwele ngokuthi lezo zinto ngeke zisaba nesifiso ngeke kusaba nandawo usugcwele kakhulu umoya ongcwele kusukela manje kuqhubeke uNkulunkulu yenze leli bandla elincane libe isihlahla esivuthayo sengathi indawo kamoya ongcwele ungayenza ibe umlilo ovuthayo ukuze izo liphendukele eceleni kuba libone inkazimulo kaNkulunkulu uNkulunkulu uqala ngaleli dlanzana labantu labathi ababe yikhulu elingangamabili lapha lokhu kusa siphe khona nkosi hlanza yonke inhliziyo wonke iMethodist wonke iBaptist wonke iCatholic wonke iPresbyterian wonke iPentecostal nkosi ukhiphe enhlizweni yabo futhi mabeze kuwe namhlanje siphe khona baba
in Jesus Christ's name for the cleansing of their souls.
Ngibanikeza wena futhi ngibanikela kuwe egameni lika Jesu Christ ukuba kuhlanze imphefumulo yabo nokuphulukiswa komzimba wabo. Amen. Angaze altar. Usushile umthwalo wakho na? Uzizwa sengathi usubekwe lapho na? Uma uzo ukuthi usubekwe lapho, yiba ngumahluleli. Nguwe okhulekayo. Sengikwenzele ukushumayela. Wena uyakhuleka. Ngabe umthwalo wakho ususele lapho mfowethu tatewethu na ungawushiya ngempela lapho na uma ungawushiya phakamisa isandla sakho uthi yebo uNkulunkulu manje ngiwushiya lapha umehluko wami ngizowushiya lapha ealtar uthini ngawe zansi gcineni kwealtar lapha ngakwesokudla sami nenekazi na ungawushiya lapho na ungawushiya lo mthwalo omdala ubekwe lapho na thana yebo ukholo lwami lubuka phezulu kuwe wena undla seCalvary sisala icula sonke kanye kanye manje Asime ngezinyawo zethu sihloniphe ngempela wonke umuntu. Manje lalisisane wonke umuntu manje akungahambi umuntu nje inkonzo ayikapheli ngifuna nithole ubungcwele obuncane isizotha esincane. Lapho nginyathela ekudidekene kumnyama kwempilo nezinsizi izanda macala onke kimi yiba wena ngumholi wami. Yala kumnyama busuke namuhla. Sula izinyembezi zokudabuka futhi makuthi mina kusukela namuhla ngibe ngowakho ngokuphelele ungaliculeli umakhelwane wakho manje vala amehlo akho futhi asilicule kancane lapho siphakamisa izandla zethu kuNkulunkulu
oh I start me light
Angazi manje ukuthi bangaki onobaba kwelinye izwe na ake sibone isandla sakho. Bangaki onomama kwelinye izwe na ake sibone isandla sakho. Bangaki onomsindisi kwelinye izwe na ake sibone isandla sakho. Ngifuna nenze ukuthize manje sisancula futhi lelo ngifuna uchawulane nomuntu ome ngakuwe futhi uthi mfo wethu dadewethu wethu ngikhulekele ukuthi sibonana kwelinye izwe ungakwenzi ngaphandle uma ukusho ngempela bangaki kofuna ukuba babonane na bangaki kofuna ukubonana nawo wonke umuntu olapha lapha yathi na impela siyafuna Manje sithawulane nje futhi sithi ngifuna sibonane mfo wethu ngifuna sibonane ngaphesheya manje sisacula leli nginomsindisi ngaphesheya lapha yakulungile Lokho akukwenza uzizwe ukahle futhi umuhle na
Oh, no, from that.
Madungiswa uNkulunkulu asithi ngokuthula manje nje sikhothamise amakhanda ethu futhi ngendlela yethu ethandekayo asimdumise nje zandla zethu ziphakeme sithi Ngiyakubonga Nkosi ngokusindisa umphefumulo wami Ngiyakubonga Nkosi ngokungenza ngiphile Ngiyakubonga Nkosi ngakho konke okwenzile Uletha ukukhululo kumnandi uletha insindiso esihle Ngiyakubonga Nkosi Sikunika umnikelo wokubonga siyakudumisa ngoba uthande kakhulu ungumnduze wezigodi inkanyezi yokusa intebe yaseSharon Ubonke kukho konke ungubaba indodana ngoyongcwele wayekhona okhona nozayo uAlpha omkhulu uOmega ngoma ngalisayo inkosi yokuthula impande nenzalo kaDavid uyikho konke futhi siyakubonga Nkosi ngakho konke okwenzile Siyakubonga ngezwi lakho ngokuba lingukukhanya endleleni yethu. Oh, siyakhuleka Nkosi ukuthi uzosivumela sihambe kukhanyeni. Siphe khona baba egameni lika Jesu Kristu. Amen. Lungile sisathi ukuhlala phansi umzuzu sizohamba ekukhanyeni. Wozani bangcwele asilicule manje Akukwenzi uzizwe ukahle na bangaki kwazizwe ekahle na phamisa isandla sakho nje manje uthi izizwe ngikahle ngempela moyo ndwele sibukolobhe kwaphuma konke khona sizo ini hamba ekukhanyeni ungalaleli noma yini yini ukukhanya na izwi lakho lisibani Manje abu mangalisi lokho na kubuka sengathi nje ngeke sivale moyo ngcwele usibamba nje ngi nizwa ngayo ndlana nje kuzwakala sengathi angisakwazi ukuqeda nje kubonakala sengathi nje ngeke
die for this Holy Ghost plan. of John the Baptist. But he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honestly be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others that life-giving home. It keeps dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of his disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Listen, there's souls under the altar. It's crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood. For this Holy Ghost gospel with its crimson flood just keeps dripping with blood. Hallelujah! It's dripping with blood.
Ngithanda ukusuka ngo epulpiti. Amen. Oh, kumangalisa kanjani. Abazalwane bami benikela ngegazi lokuphila. Kuzoba nabaningi abazokwenza into efanayo. Ningakhathazeki. Kwehlela ekuhlaleni obala kwamaqiniso masinya nje. Uye waphakathi kokuthi uyangena noma uyaphuma. Bonke bangena ngaphansi kwawo manje umkhandlo mabandla, futhi wonke uzongena, bonke babuthana baba imbumba.
Who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its cleansing blood? It's dripping with blood. Yes, it's dripping. Oh, hallelujah! This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood. The blood of his disciples.
Hey, ngizwa sengathi uhlutho selulapha nje ngaphezu kwebandla. Oh, kungenza nje ngizizwe ngikahle kakhulu, zonke izono zingaphansi kwegazi. Nyabo umoya ongcwele uthanda izwi. Izwi liyilokho umoya ongcwele azondla ngakho, nyabo. Oh, hey, uyehla ube phakathi kwabantu, uhlanze izono zabo, ususe ukugula kwabo, ususe ukudunyelwa ikhanda labo. Anje ngidakiwe nje. Ngidakwe ngiphelile, ngidakwe emoyeni, uthando luphuma ludonse enhliziyweni yami. Akunandaba ukuthi noma ubani uke wenzani, sekuthethelelwe. Isitha sakho esibi kwedlula zonke, sekwedlule. Noma ubani oke wakhuluma, noma washo, noma yini, uma ngi-awungi, osekuhambe konke, konke sekuhlanziwe manje.
Blood of his disciples, who died for the truth, this Holy
Isikhathi simnandi kangaka pho kumangalisa kangaka.
What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. Oh, wonderful time for you. How wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be.
Yakuthanda lokho na wonke umuntu ozani. Izwa nje sengathi imvuselelo eyimfashini endala isebandleni. Anizwa nina na ukuhlanzwa okudala nje ukukolojwa esimnandi isikhathi esimangalisayo. Anizizwa nikahle na oh. Ngomdumisa, ngomdumisa, dumisani iwundlu ngokuhlatshelwa izoni. Asinicule manje wonke umuntu. Ngiyalazi na, ngiyalazi, woza lapho ungisize ngokulihola umfowethu Neville, nani nonke, kanye kanye manje, asiphakamise izandla zethu nje, liculeni kanye nami manje, manje kulokhu kusa. Manje wonke umuntu ozani. Amen. Lokho kuyamangalisa na. Amen. Kuyamangalisa. Oh, manje asime ngezinyawo zethu. Wonke umuntu ngiyethemba nezizwa nikahle. Ngikhumbule izinkonzo lobusuku. Manje sifuna ukucula elethu elimnandi, iculo elidala lokuphuma. Ngegama lika Jesu siyakhothama. Siwasikhuleke ezinyaweni zakhe. Inkosi yamakhosi ezulwini siyoyiqhelisa. Lapho uhambo lwethu selufeziwe. Kulungele wonke umuntu manje kanye kanye kulungile. Ukusa kumangalisa kangaka, isikhathi simangalisa kangaka.
Let's
Khothamisa amakhanda ethu manje nje umzuzwana. Wonke umuntu akabheke ngqo kuKristu manje umsindisi wakho. Ngendlela ethule ngifunani imnike ukubonga nodumo. Nethi Nkosi ngikubonga kanjalo ngokungcwelisa umphefumulo wami. Ngikubonga kanjalo ngakho konke ongenzele khona. Umoya wakho mawube phezu kwami usuku lonke Nkosi ngihole ngiqondise ngibusise. Nkulunkulu niphe leso sibusiso kungumkhuleko wami. Manje sisakhothamisa amakhanda ethu umfowethu Neville sikhulule ngezwi lomkhuleko.